To Neville. Good morning, class. We're very
to Neville, sanibone kuseni klasi, siyajabula kakhulu ukubuya futhi ukunibingelela futhi kulelo gama elanele konke lenkosi uJesu. Sethemba ukuthi nibe neviki elikhulu lezindumiso nezibusiso zakhe. Ngingena nje kulokho kuza ngihlangene nomfana omncane lapho futhi unginike uceshana lensimbi lomhlobiso olungesodongweni olunengelosi engumgadi qaphe phezu kwabantwana abancane ababili futhi bengingazi ukuthi lowo bekungowakwaDalton umfana omncane wakwaDalton futhi lapho emavikini ambalwa edlule kumbe ambalwa cishe emavikini amabili edlule kwakunobaba ubaba ongumkristu wacelela indodakazi yakhe eyinjejane eyayingakabi ngumkristu ngenkathi esamile kweni wabakhulekelwayo futhi umoya ongcwele washo waqeda ngingikunika umntwana wakho futhi lapha kulokho kusa isindisiwe futhi ibhaphathizwe egameni lenkosi uJesu ihlezi emsamo njengoba nje umoya ongcwele shilo futhi nabanye abantwana bonke bahlezi bezungezile ngiyazi umndeni wakaDalton uyajabula bukani ninikazi elincane lapho lelo ababe nomkhuleko wengane ngesonto ledlule becanga ukuthi yayizofa ngiyabona kusenathi ngalokhu kuza futhi siyajabula kakhulu ngalokho dadewethu bebecanga ukuthi ibinokungaqini kahle kwemisipha futhi bekungenakho ngakho siyabonga kakhulu bekani bonke ababangane bethu abahle ngiyayikhumbula le ndoda lapha iza kimi lapha engxoxisanweni ekhethekile echathakwa ngesinye isikhathi ngiyakholwa ukuthi kwakuyikho ngaba nokudla kwasekuseni nawe nomkakho nabantwana ngiyakukholwa kumbe wena nomkakho kumbe abantwana yebo futhi i-Middle Town kodwa sonke ngiyalikhohlwa lelo gama ngakho ngivele ngilibize ngechathakwa yebo mnumzane abaningi babangane bami abahle umfowethu Charlie Cox nedadewethu nelingapha obe yikhaya lesibili kimi futhi lothi kodwa beningaba abantwana abangabami ngiyezansi lapho yilapho ngichitha khona isikhathi sami esiningi sokuphumula kusezansi lapho ungumzingeli wezingwejejo bedlula bonke eKentucky uma ngiseIndiana futhi ngakho iIndiana noCharlie ngiyalitshela ngiyalangazelela nje ngizizwa kabi kakhulu kusengathi kumele ngibambe ezimbalwa izinhlanzi amakhephi noma inhlanzi ibhasi enemisho ngaphambi kokuba ngiqale enhla lapho ngizizwa ngempela nje sengathi ngingakumela kakhulu mfowethu panel pa Annette ovela eLouis South Carolina nomfowethu awu abaningi kakhulu nje abehlukene lapha abavele ezindaweni ezehlukene abafika kulokhu kusa ukuvakasha nathi niyazi asinabo noma yibuphi ubulunga banjalo njalo lapha sinenhlanganyelo nje omunye nomunye ngenkathi igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lisihlanza kukho konke kungalungi manje sinesifundo esimangalisayo esikhazimulayo nje futhi thina si okungenani mina ngiyazi ngiyasithokozela futhi ngiyazi nonke niyasithokozela futhi ngiyaqala ngezinye izikhathi osukwini ukukhuluma ngaso noma ukufunda ngaso ngiyethola cishe amavesi amabili futhi ngiyaqala emibhalweni futhi into yokuqala niyazi sengiyibeka kusukela kuGenesis kuyawo esambulweni ngisalokhu ngihamba futhi niyazi ngingathanda ukuthatha isikhathi lapho singafika khona encwadini yamaHeberu futhi ngithathe njenge awu lapho kungena inkathi yonyaka yezingwejeje njengoSeptember cishe uAgasti niyazi futhi ngiqhubeke kuze kufike isikhathi sokuwelela ngaphesheya kwezilwandle ubusuku nje ngabunye incwadini yamaHeberu kumbe incwadi kaExodus kanjani uNkulunkulu uExodus ekhipha abantu bakhe eGibhithe uphumo umfanekiso omuhle kakhulu wethu manje silungiselela uphumo lwethu kungukuthi kuyinto enhle kakhulu umbhalo wonke uhambisana nje futhi yindaba eyodwa enkulu
This morning we're still in the book
manje kulokhu kusasisencwadini ye besizothatha izahluko ezintathu zokuqala zencwadi yabaseEfeso incwadi kaPaulu kwabaseEfeso eEfeso ngezama kubeka ibandla endaweni eyona yona futhi nje singakasondeli kukho besingelonde omunye umzizwana noma imibili ngomkhuleko ngaphambi nje kokuba senze
O Lord our God, we are coming into thy presence
now. Oh Nkosi Nkulunkulu wethu, siza ebukhoneni bakho manje njengoba singafanelekile njengoba sinjalo nokho siyazi ukuthi kunomhlatshelo wegazi lapho olindile. Osihlanza kukho konke okungahlanzeki futhi usethula phambi kukaBaba singena sici singena phutha akukho lutho esasingake silwenze lufanele lokhu kodwa ngenxa yokuthi uJesu senzele lokhu sikhothama ngokuthobeka ebukhoneni bakhe nasegameni lakhe. Sicela ukuthi uzothumela umoya ongcwele kulokhu kusa phakathi kwethu futhi njengoba singesiso isazi sezenkolo kumbe sazi ukuthi uhlelwa kanjani umbhalo ngendlela. Kodwa nje sinogqozi futhi sibonga kakhulu ekuzweni umoya ongcwele njengoba uhamba kimi sengathi ungasibusisa sonke ndawonye sisafunda izwi lakho lilotshiweyo ukuze libe ukuphila okuphakade kithi.
And for Jesus' sake.
Sibe khona baba sikucela egameni likaJesu futhi nangenxa kaJesu. Amen. Manje ngingahle ngisho phakathi lapha kuqala ukuthi uma noma ngasiphi isikhathi lapho ngingahle ngisho into ethize ebiyoba ngephikisekayo ngingakubeki nje kahle mhlawumbe okuyiphutha impela kufundiseni kwakho kumbe into ethize obungevumelane nayo ngethemba umoya ongcwele ukuthi uyoyiyolisa kakhulu futhi ibe mnandi kakhulu kuze kungabibikho ukuhlasela nakancane. Niyabo ukuthi kuyoba ngothando nenhlanganyelo ukuthi lokho yilokho kuyikho kuhloswe ngaleyo ndlela futhi lokhu konke kuqala ngentshumayelo ngesonto elidlule. Ngiyakholwa kwakuyilo ngesonto elidlule kuseni njenge inkosi elahliweyo. Ingabe ukhona osenayo itape njengamanje na? Ngicabanga ukuthi banawo futhi ningawathola uma niwafisa inkosi elahliweyo. Manje izinsuku ezimbalwa nje futhi siyobe siqala enhla eMiddletown eOhio sifuna bonke labo abanezinsuku zamaholide ezihlelelwe leso sikhathi babe nesiqiniseko sokudibana nathi lapho ngoba silinde isikhathi esikhulu senhlanganyelo eMiddletown eOhio. Udokotela Sullivan ungusihlalo ngiyacabanga wekomiti futhi kuyoba khona ubusuku obuhlanu bakho ngiyobe ngishumayela ngesikhulumi esiqavile engunguthelini yamazwe omhlaba ehlanganise ibandla lamahlelo ehlukene futhi bese emva kwalokho kuzoba umhlangano wethu qobo kusukela lapho kuqhubeke sesiwuhlelele kuze kube olweshumi nambili noma ngaphansi kokuqonda ukuthi singaqhubeka ngisho nelinye iviki emva kwalokho.
Depends on how the Holy Spirit.
Kunike nje ukuthena umoya ongcwele uhola kanjani sonke sifuna ukuholwa umoya lokho nje umoya othi kwenze bese ukwenza ngokushesha.
And let's remember while we're obeying.
Futhi ake sikhumbule sisalalela umoya isifundo esisodwa sikhulu esifuna ukusifunda ngokungaxhamazeli neze. Niyabo zinike isikhathi yiba nokukholwa uma sicela uNkulunkulu noma yini kumbule uNkulunkulu uyawuphendula umkhuleko. Ukwenza ngesikhathi sakhe ngendlela ezidlula zonke ukwenza kusisebenzele kahle nje futhi uma lokho kungenjalo pho senzani lapha kulokho kusa na yini yena siyifuna ebuKristwini na uNkulunkulu uma leli kungesilo yizwi likaNkulunkulu khona ke alesilo iqiniso khona ke sitholakala phakathi kwabantu singabalusizi kakhulu. Ngiyajabula kakhulu ukuxhumana ngezinhliziyo nabaningi lapha abakwaziyo ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu elingena kuphosisa bese ke lona liyizwi eliyiqiniso lonke izwi lalo yonke indinyana yalo futhi ngomusa kaNkulunkulu ngibe nenhlanhla yokubona izwe okungukuthi ngolunye usuku esiya kuhamba siye kulo izolo abantu abazi ukuthi yiziphi izikhathi ezicindezelayo ezifika nalolu hlobo lwenkonzo. Ngizizwa ngicindezelekile impela futhi ngathi kunkosikazi ngifisa sengathi ngingavele ngiqhubeke. Wathi ukusho kanjani lokho Bill na? Ngathi lapha nginezinkathazo nezinto futhi kwaba sengathi umoya ongcwele wathi uzama ukuzedlula na uzama ukuzivika na niyabo Abo ngathi angivele ngime ngo ebusweni bakho konke bese ngibhekana nakho ngo niyabo nje niyabo
It's so much better honestly
Ungena kakhulu impela ngokwethembeka ngeqiniso ngikusho lokhu ngofakazi ozibonela ukuthi nje emva kokuba lempilo isiphelile
Enter a land that's beyond
Singena ezweni elindlula noma yini ukuthi noma ubani ongayicabanga futhi uma kukhona izihambi lapha ngethemba ukuthi ani ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi aningithathi njengohlanya ngeke ngifuna uma noma yini ngokwethembeka nokukhuluma iqiniso futhi bekuyongisiza ngani ukukhuluma into ebiliphutha lapho kukhona ukuningi kukhona ukuningi kakhulu kulapha okuliqiniso na thina kungani sidingeke sisho into eliphutha ngakho na niyabo lona liyiqiniso nje
no wonder I believe Paul was called.
Futhi akumangalisi ngikholwa ukuthi uPaul wahlithelwa kwelesithathu izulu futhi wabona izinto kokungafanele yena akhulume ngazo. Futhi ngelinye ilanga wathi iso alikubonanga indlela yokuzwanga kumbe akungenanga enhlizweni yomuntu. Lokho uNkulunkulu akulungiselele labo okubekelelwe abamthandayo.
Oh,
siyaphila nje, siphila enqobeni yefucuza izansi lapha. Yilokho kuphela izala nje eligcwele intuthu yomlilo osulothile oshunqayo eqhamuke kungcoleni. Nakuba thina ngokwethu singangcoliswanga yiyo siphila kuyo lapho intuthu iqhamuka intuthwini yamalahle ashisayo esono. Engeke izinto ezigulisayo kakhulu engingayicabanga idolobha lidala livuthe ifucuza yokulahliweyo sewake waba seduze kwengena lelo elixakile iphunga lentuthu eligcwele ukungcola liqhamuka kuzo zonke izinhlobo zokungcola futhi ulihogele futhi livele likuphendukise Ngiyakhumbula kumele ngehlele ezansi ngiyalibhani ezansi ngezansi komgwaqo u18th lapho imfucuza endala eyayivame ukuba khona futhi kwakudingeka ngilande ezansi phakathi lapho bese ngifunda amamitha futhi ngakivele ngilwesabe lelo suku uma sekuyilo umzila u18 lapho kwakumele ngithathe lokho ezansi phakathi lapho ngoba kwakuzenuka lelo phunga elixakile Futhi nokho okulele lapho kwakuyizidumbu zamagundwane nezinja nakho konke niyazi lokho kwakushunqa umlilo osulothile futhi leyo ntuthu endala eqhamuka kukho manje nokho yilokho ke lempilo eqhathaniswa nakho kokwedlula konke kwakho ukushunqa komlilo osulothile nje isono sinuka nje yonke indawo njengoba kunjalo ukukhuluma ngokomoya
But all where the wind is blowing free and
Kodwa wo lapho umoya uheleza ngokukhululeka futhi yonke into iyathandeka nokuthula nenjabulo nokuphila kuphakade ngaphesheya komfula nje kodwa sisembini ngakho ke masingavele silale phansi bese sithi asiphuthume bese sifinyelela ngaleya silethe bonke kanye nathi esingamletha yebo futhi manje inhloso yalezi zifundo ukubambelisisa ukuhange labo asebevele bewelelezweni inhloso yalokhu ukufundisisa lencwadi yabase Efesu
positionally place the church where it
ukubeka ibandla endaweni yona yona lapho elimi khona ngokwempela kuKristu
It is a type of the Old Testament.
Ungumfanekiso weTestament elidala nencwadi kaJoshua lapho uJoshua abelwa khona ngesonto ledlule besinakho lapho uJoshua abayizwe kuleyo naleyo ndoda futhi wakwenza ngokuphefumulelwa
How Moses was
wayenjani uMose wakhipha abantu eGibhithe uGaliki eShaladi ngaphandle futhi wabanika indawo lapho uNkulunkulu ayethembise khona eminyaka engamakhulu amane kamuva kumbe iminyaka engamakhulu amane ngaphambili ukuthi uyobaletha endaweni yizwe elihle elicicima ubisi noju futhi uMose wahola abantwana bakwa-Israyeli bakhuphukela ngqo ezweni kodwa akabangenisanga
And Jesus to the spirit
Futhi Jesu kwabaka moya kubantu abayo sethenjisiwe umoya ongcwele kusukela kuqaleni uJesu wasihola saze safinyelela esethembisweni
A Holy Spirit came at Joshua
Kodwa umoya ongcwele wafika njengoJoshua ukwengamela nokuhola nokuqondisa nokudla izwe kumbe ukudla ibandla sithola ukuthi ngokwesisekelo khona ke ukuthi kokwethu
Now here's where maybe
manje nakho lapho mhlawumbe abantu bangacabanga ukuthi ngiluhlaza futhi ngizama ukungabanaki abazalwane, anginjalo. UNkulunkulu abe ngumahluleli wami, anginjalo. Niyabo, ngizama kuphela ukukhomba ukuthi ize kuliqiniso. Niyabo,
we have chosen leaders of man instead of
sinabaholi abakhethiwe babantu esikhundleni sokuhola abaholi ukuhola kukamoya ongcwele. Sifune umuntu kuba asabele ingxenye yethu futhi asihole.
Denominations like Methodist,
amahlelo afana ne-Methodist, Baptist, Presbyterian, Luthela, Church of Christ, Pentecostal, namahlelo ehlukehlukene ukuhlela unyinhlangano njengesibonelo, futhi siyakulandela lokho. Kodwa thina si akukho ndawo ebhayibhelini okumele senze into enjalo. Akukho neyodwa indikimba yombhalo kulo lonke ibhayibheli likaNkulunkulu lapho ake yahlela khona ibandla, kumbe lapho ake yakhuluma khona ngenhlangano. Ayikho neyodwa indawo ebhayibhelini, kodwa okuphambene njalo nakho. Akafuni ukuthi senziwe sibe njengezinto zezwe, ufuna sibe ngabayinqaba, sibekwe eceleni. Ngiqondile manje ukuba yisiphukuphuku njengoba sikubiza kanjalo. Ngiqonde ukuba abantu ababizelwe ngaphandle, oh, isizwe esibusisiwe singcwele, siphila izimpilo ezingaphezu kwehlazo.
Acting, behaving ourselves.
Siziphathisa, siziphatha ngendlela abengaziphatha ngayo, esebenza kithi ngoba singumsebenzi wakhe, sidalwe kuKristu Jesu emisebenzini emihle. Manje ngolwesithathu ebusuku abaningi benu ubengekho lapha ngolwesithathu ebusuku, kodwa zangena ngikholwa ukuthi yivesi lesithathu noma igqabo yivesi lesihlanu. Sibe ngabantwana kumbe ukubekwa kwabantu. Kanjani ukuthi uNkulunkulu ezama ukubeka abantu bakhe, futhi ke kathi uNkulunkulu ebeka oyedwa khona-ke lonke ibandla jikelele lifuna ukufana nalowo. Libe nohlobo lwezinto ezifanayo, lenze izinto ezifanayo, sisikwe ngokwehlukile, sakhiwe ngokwehlukana, sikhuliswe ngokwehlukana, futhi sibekwe ngokwezindawo okuyizona zona ngokwehlukana. Yilowo nalowo unomsebenzi ohlukene, mhlawumbe omunye unomsebenzi nje wohlobo oluncane, omunye unomsebenzi omkhulu. Ngikholwa ngokuthi kwakunguDavide noma omunye wabaprofethi. Ngiyakhohlwa manje owathi ngingakhetha ukuba umata waphansi eminyango endlini yenkosi kunokuba ngihlale ematendeni nababi.
Going to stop just a second on the adoption of fifth verse.
Manje sizoma umsizwana nje simweni sobuntwana ivesi lesihlanu, sizama ukwehla kakhulu ngendlela esingehla ngayo kukho. Kodwa manje khumbulani indikimba isekubekweni ngakho konke.
How many understands that? Let's hear you say it with one word, placing. The body.
Bangaki abakuqondayo lokho na, asinizwe likusho ngazwilinye. Ukubekwa komzimba kaJesu Kristu ngokwendawo yona yona uKristu, lapho umoya usihola khona, nakho lapho ukhona. Manje sikutholile niyabo, esibeka ngokwezindawo ezizona zona. Incwadi yabaseFesu izokwenza lokho.
The first thing he does,
futhi qaphelani lo mfundisi oyinduna uPawulu, into yokuqala ayenzayo ukudilizela phansi wonke umqondo wokuwa, adilizele phansi wonke umqondo wokuba uke ube ngumKristu namhlanje futhi kusasa sengihambile, futhi ngosuku olulandelayo uNkulunkulu uyangilahla ngecala, futhi ngosuku olulandelayo sengibuyile futhi mpedo lowo. Manje lokhu ye le ncwadi ayibhekisiwe emfundisweni yokuvangela ezintshumayelweni zabavangeli. Ase angikuthinti lokhu emasimini, ngiletha lokhu ebandleni ngoba Paul wakubhekisa kwabangcwele, laba babiziwe futhi bacinwa futhi bagcwalisiwe futhi babekwa eceleni futhi bakumoya ongcwele, sebevele basezweni laseKhanani. Uzama ukubatshela into yokuqala, kukhipheni engqondweni yenu ukuthi nizolahleka futhi nizokwenza lokhu futhi nesaba lokhu.
Don't be scared of nothing.
Amen. Amen. Yeah.
Ninge sabilutho ngoba uzama ukunitshela ukuthi nikuphi ningobani nimi kanjani manje ningahle nenze izinto ngokuliphutha futhi ngaso sonke isikhathi enenza noma yini ngokuliphutha nizokhokha ngayo yebo mnumzane uyovuna kutshelile kodwa lokho kuhlangene nakancane nensindiso yakho
When you're born of the Spirit,
uma uzalwa ngomoya kaNkulunkulu nokuphila kuphakade futhi awusoze wafa kunokuba uNkulunkulu engafa yingxenye kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu ngazala ngikubrenem ngahle ungenze elinye igama elithize ngeke lingenze ngishode ngisenguye uBrenem ngazala ngikubrenem njalo ngiyoba nguBrenem ngiyo ngingahle ngonakale kakhulu emzimbeni ngolunye usuku ngibanjwe yisifo sabathambo ngibe nokuvandlazeka futhi ngibe badabudabu ngize ngibukeke njengesilwane kodwa ngiyobe ngisenguye uBrenem ngani na igazi lakwaBrenem lingaphakathi
That's what you are And as long as
Ngiloko yikho futhi inqobo nje uma uNkulunkulu ekwenzile manje khumbula ngikhulumi kulabo abangaphandle kukaKristu ngikhuluma kulabo abakuKristu ngena kanjani kuKristu na
By one spirit capital S P I
Ngamoya munye ngomkhulu M O Y okusho ukuthi ngamoya munye ongcwele sonke siphaphathizelwe emzimbeni munye
How do we get in by water baptism?
Sikanjani singena kanjani na ngobhaphathizo wamanzi na angivumelani kanjani nani mabaptisti nani Church of Christ hayi ngobhaphathizo wamanzi nakanye
1 Corinthians 12 said by one spirit
Oba sekorende bokuqala ishumi nambili bathi ngamoya munye umoya ongcwele silethwa kulowo mzimba futhi siphephe nje njengalowo mzimba nje ophephe ngayo uNkulunkulu wakwethembisa uNkulunkulu wayengamehlulela kanjani futhi ngenkathi eCalvary na enyukele eGolgotha washaywa wachotshozwa wayengena kuphulukisa wayengena kukhuluma ngisho elilodwa igama kanzima ngoba ngani na wayenezono zezwe phezu kwakhe hayi ngoba wayeyisoni kodwa wenziwa isono ngenxa yami nangenxa yenu Zonke izeno zezwe kusukela kuAdamu kuze kube sekufikeni kwakhe zazihlezi phezu kwehlombe lakhe futhi uNkulunkulu wayengajezisi indodana yakhe wayejezisa isono niyabona ukuthi sasisibi kanjani na wayenza ukuhlawulela wayenza indlela yokuphunyuka yabo bonke labo uNkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili ayazi ukuthi bayobuza sizongena kulokho emizuzwini embalwa
Then when you're by one spirit we're baptized into that body.
Manje khona ke lapho ungamoya munye siphaphathizelwa kulowo mzimba umzimbo wodwa onguKristu futhi siphephe inguna phakade. Manje kulapho la kubonakala kwethu sangokungwetshelekile ikakhulu amakholwa kaArminius ukuthi ba kumele benze ukuthi ize ukuze bazibonge bona uqobo kumbe ukuthi ize kubunconywa kungenzeka kanjani kube ngezinto ezimbili ngesikhathi esifanayo na kuphakathi kokuthi kube ngomusa noma ngemisebenzi okukodwa kungebe ngento efanayo kungezinto ezimbili ezithukene kumele kube ngokukodwa kungukuthi Mina angiboni lutho okunye ngaphandle komusa kaNkulunkulu lokho kwakhiwa kwami ngangihlala njalo ngikholelwa emseni ngingumusa nje yonke indawo yilokho kuphela akusimina mina ngishona sempilweni yami ngekathi ngisekumfana ngangingaboni lutho umusa nje umusa bathi ngiyongenwa ye emhlane wami nami ngizokwenayo wakho awu kuyisisho sibi kabi kodwa angile ndaba noma wenwaya owami noma cha uma owakho udinga kwenwaya ngizokwenwaya noma ikanjani niyabo umusa yebo mnumzane niyabo umusa usebenza ngothando uma udinga ukakhathaleki uma ungakaze ungenzele lutho angihlanganise nganokukodwa nawe uma ukudinga ngikwenza noma ikanjani umusa ngenxa yokuthi uyakudinga Ngakudinga kusindiswa akukho kwakungangisindisa akukho engangingakwenza ngami ngangingeke ngisakwazi ukuzisindisa kunalutho kodwa ngakudinga kusindiswa ngoba ngangikholelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu wathumela indodana yakhe eyenziwa yafana nenyama egcwele isono ukuba ihlupheke endaweni yami futhi ngasindiswa ngomusa kuphela ngasindiswa akukho nokukodwa engangingakwenza noma wena ukwenze kuzisindisa wena nalabo ayebazi ngaphambi kokusekela kwezwe besikukho ngolisithathelwe idlule samfanekiso uNkulunkulu ekuela wakhe Elohim futhi sakhombisa ukuthi wayengokhona ngokwamandla akhe kodwa phakathi kuye kwakukhona ububaba phakathi kuye kwakukhona izimfanelo ezehlukene njengomsindisi njengomphulukisi konke lokho ngokuba uNkulunkulu noNkulunkulu wayekhona ngokwakhe kodwa njengalokho wayengumsindisi wayenguba wayengenayo ingelosi wayengene lutho kwakungekho lutho ngaphandle kwakhe uqobo wayekhona ngokwakhe akukho okunye kwakukhona ngaphandle kukaNkulunkulu. Kodwa njengalokho wayenguNkulunkulu phela ke kufanele kube khona okuthize okuzomkhonza ngoba wayethanda ukukhonza. Futhi ubukhona bakhe uqobo badala izidalwa ukumkhonza manje okwesikhashana ake sikushaye futhi okwesikhashana manje angeke sedlule kukho konke kodwa niyokuthola ithiphini kodwa kholeke ngoba wayenguNkulunkulu wenza izingelosi nezingelosi zamkhonza izingelosi zisaqhubeka nomkhonza ngani izingelosi ezime ebukhoneni bukaNkulunkulu zinayo isithupha ombaqwana bamaphiko amaphiko ayisithupha amabili zimbozo buso bazo amabili ngaphezulu kwezinyawo zazo futhi ezindiza ngamabili ebukhoneni bakhe zimemeza ubusuku nemini ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla ilokho umbhalo kushoyo zamkhonza manje lokho kwadala ukujiza ukuba kumkhonze. Kodwa ke phakathi kuye kwaba khona ingxenye engahlukaniseki yomsindisi sasingenza kanjani esinye salezo zidalwa lapho kwakungekho sono kumbe kungekho micabango yesono esisodwa sazo sasingalahleka kanjani na kwakungebe njalo ngakho ke kwadingeka kube khona okwenziwayo kwakungalahleka ukuze akwazi ukuba ngumsindisi. Ngaphakathi kuye kwakukhona umphulukisi. Niyakholwa ukuthi ungumsindisi na? Niyakholwa ukuthi ungumphulukisi na? Kodwa kuthiwani ukuba kwakungekho nto ukuyisindisa noma ukuyiphulukisa na? Yabo, kwakufanele kube khona okwenziwe ngaleyo ndlela. Ngakho manje akazange kwenze ngaleyo ndlela kodwa wabeka umuntu ukuba azikhethele uma uthatha lokhu uyaphila uma uthatha lokhu uyafa futhi wonke umuntu oza emhlabeni usalokhu ehlezi nento efanayo uNkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili wazi ukuthi ngubani oyokwenza nokuthi ngubani ongayikukwenza uma uNkulunkulu engo. The question was asked yesterday by a theologian. Umbuzo obuziwe izolo yisazi sezenkolo kimi besikade sethamela imihlangano noma sizwe ithebu sathi umbuzo wodwa sathi ngakho ke uNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke na kodwa ke sathi ngaba kuyo yonke indawo na ngithe akekho ezindaweni zonke ngendlela igama elithi ezindaweni zonke likhuluma ngayo angebe yisidalwa bese ebango sezindaweni zonke uma esezindaweni zonke ubungawukhulekela kanjani umoya ongcwele na uma esezindaweni zonke ugcwalisa yonke imifantu ikhona ufa onke amangqamuzana imithambo yonke into ekhona ngathi yingani azingela uMose uma esezindaweni zonke endlini yezihambi na ingani agijima yedwa enyuke ensimini eseyitheni ememeza athi amatamu kuphi na uma esezindaweni zonke na.
He's omnipresent because he's
usezindaweni zonke ngoba wazi izinto zonke wazi konke ngoba akana siphelo ngokungabi nasiphelo kumenza abe sezindaweni zonke ngokuba sezindaweni zonke khona ke ngokungabi nasiphelo khona ke uhlala emozulwini uhlala endaweni ngoba uyisiqu kodwa ngokungabi nasiphelo khona ke uyazazi zonke izinto azingaso sonke isikhathi imbuzane icwayiza isolayo wazi yonke inyosi uhlobo lukhulu ezakhela yodwa lapho ingena eqini ukuthola ujulwayo wazi wonke umzililo ohlezi esihlahleni wazi wonke umcabango osengqondweni yakho ngoba akanasiphelo futhi wazi izinto zonke lokho ukuthi yena akasuye ongenasiphelo kuphela wazi izinto zonke wazi konke kodwa uyisidalwa uNkulunkulu uyisidalwa futhi kulesi sidalwa kuqala kuvela lezi futhi isono ngishilo ngobunye busuku isono asisikho okudaliweyo akukho okudaliweyo ngaphandle kokuphelela uNkulunkulu wazidala izinto zonke kahle isono asisikho okudaliweyo wathi awu lokho yikho kanye ukudalwa kwesono nikuzwile lokho kodwa leso isiphosiso isono uyedwa kuphela umdali lowo uNkulunkulu uNkulunkulu ngeke sidale isono ngoba ungcwele futhi ayikho into kuye engasenza
sin is perversion
isono siyimpendukezelo hayi okudaliweyo kodwa impendukezelo ukuphinga yisenzo esilungileyo esiphendukezelwe amanga liqiniso elikhulunywe ngokuliphutha noma yisiphi isono noma yisiphi isono singukulungu kuphendukezelwe ngakho ke manje uNkulunkulu uyalungisa usevele uzibonakalise yena qobo uNkulunkulu usevele uzibonakalise yena qobo engumsindisi umuntu wayelahlekile futhi wabasindisa usevele uzibonakalise yena qobo njengomphulukisi akwenzi mehluko kulokho abantu abathi uyikho futhi uyikho noma ikanjani kuyefana nje ungumphulukisi ungumsindisi uNkulunkulu uphakade futhi unenhloso futhi inhloso yakhe yayingukuba ekuqaleni ukwenza izidalwa ezazizomthanda futhi zimkhonze futhi wenze izidalwa nezidalwa zawa bese kuthi-ke uNkulunkulu ngokungabanasiphelo kwakhe wabuka phansi ngokuhamba kwesikhathi futhi wabona wonke umuntu oyosindiswa wonke umuntu wakwazi ngokwazi ngaphambili ngakho-ke uma yena ngokwazi ngaphambili wayazi ukuthi ubani oyosindiswa nokuthi ubani ongayikusindiswa wayengamisela ngaphambili ngakho-ke igama alisile igama elibi empeleni linjalo na wayengamisela ngaphambili ngoba wayazi ukuthi ubani oyosindiswa nokuthi ngubani ongayikusindiswa ngakho-ke ukuze abambe labo abayosindiswa kwakumele enze ukuhlawulela ngenxa yezono zabo wo uma singahle sikwazi sifuna ukungena kukho amavesi ambalwa nje ngezansi wasimisela ngaphambili ekuphileni kuphakade azi ukuthi labo abayobeka eceleni konke futhi kungakhathaleki ukuthi bekuyobukeka kungukungabi nandaba kanjani kubantwana bezwe bekungeke kusho neyodwa into kubo ngoba babengabantwana bakaNkulunkulu futhi wababiza futhi wathuma uJesu ukuze igazi lakhe libe ukubuyisana ukubuyisana ngegazi ukwenza ukuhlawulela noma ukwamukeleka noma ukuhlanzwa indlela eqhubekayo yokuhlanzwa njalo njalo hayi nje ngesikhathi esisodwa emvuselelweni eyodwa kodwa ephila njalo yenza izinxuso ukuthi umKristu ugcineka ehlanzekile imini nobusuku unegazi likaJesu Kristu elenza ukwamukeleka esiphambalweni lapho ebukhoneni bukaNkulunkulu lisihlanza njalo njalo ubusuku nemini kuze sonke isono futhi sichaselwe ngokuphephile kukho sichaseleke kanjani na ngomoya ongcwele emzimbeni enkosi uJesu futhi siphephile ozwa amazwi ami akhole ngokithumileyo unokuphila kuphakade futhi akazange kwahluleliweni kodwa wedlulile kufeni wangele ekuphileni akusekho ukwehlulelwa umKristu akayi neze kwahlulelweni uKristu wamyela umbeli wami wami endaweni yami wanginxusela ecala lami ukuthi ngabe ngingazi Watshela ubaba ukuthi ngabe ngingafanele ukuthi ngabe ngingazi kodwa wangithanda futhi wathatha indawo yami futhi wanginxusela icala lami ukuthi namuhla ngikhululekile. Yebo mnumzane, uthe wachitha igazi lakhe ukuba anikele lapho ngenxa yezono zethu. Kumbulani ngobusuku bango lwesithathu oledlule, akekho umKristu, amaKristu ayona, kodwa isoni ngeke sone, isoni asoni, ngoba siyisoni, siyisoni nje okokuqala, futhi yilokho kuphela. Lapha thatha yihinga emuva lale ncwadi limnyama, kungakanani okwalokho kumnyama na? Kumnyama konke, akukho nje okumhlophe kukho, kumnyama. Wena uthi lena ingaka lapha, ha kunjalo, yonke into emnyama. Yonke imnyama, leyo indlela isona esiyiyo, silahlwe ngecala lakho sokucaleni nje. Awu, wena uthi kanjani uma siphi ingake, uma sidlengula wethifazane ke, uma ke sigembula ke, uma sidibula othizeke, akumsebenzi wethu lowo, akumsebenzi wethu lowo, sinemithetho phansi lapha ibhekelela lokho. Asisibo abaguquli, singabashumayeli bevangeli, asisilahli ngecala ngalokho kwenzile, asisilahli ngecala ngokuphinga. Simlahla ngecala ngoba uyisoni. Uma engumKristu ubengeke akwenze lokho kunjalo. Uma eguquliwe angeke akwenze lokho, kodwa ngoba uyisoni yilokho kumenza enze lokho. Lapho kugudlula khona izisekelo ziphume ngaphandle phansi kwabomthetho. Yebo mnumzane, fowethu ake ngikutshele, akuyi ngemisebenzi kodwa ngomusa sesindisiwe futhi lokho ngokukholwa. Yebo mnumzane, manje angeke ngibehlulele abazalwane abangabomthetho bangabafowethu futhi bayoba lapho ngokufanayo nje njenganoma yimuphi wabo bonke ozoba lapho, ngoba uNkulunkulu waligcoba ngaphambili ibandla lakhe ukuba libe lapho. Kodwa into nje nini igcina abantu bedabukeva phela bazi ukuthini namhlanje. Awu, mhlawumbe uma ngenge vele ubazise inqobo nje bese nendlala yezwe abekho lapho okokuqala nje. Angiphili ngokwethembeka kumkami ngoba ngicabanga ukuthi uzokwehlukanisa nami. Ngiphila ngokwethembeka kumkami ngoba ngiyamthanda. Uyisikhundla somthetho leso esisithathile sokuthi siyathandana. Okokuqala ngaphambi kokuba kube lapho kwakumele kube uthando. Ngiyamthanda nakuba ngikholwa ukuthi uma ngenze ukuthile okuyiphutha beyongixolela, noma kunjalo bengingeke ngilenze noma ikanjani. Ngiyamthanda, leyo yindlela okuyiyo noKristu. Uma ngiphila nginamashumi amahlanu, uma ngiphila ngize ngibe namashumi ayisishiyagalolunye noma ikhulu, ngibe neminye iminyaka engamashumi amahlanu yokushumayela futhi ngingashumayeli neze isikhathi, ngehlele ezansi futhi ngihlale emfuleni ngisindisiwe noma ikanjani. uNkulunkulu angisindise ngomusa wakhe, ngingafanelangwa yinoma yini engingake ngiyenze. Ngayenza nanoma yini enye, ngishumayela ngoba ngiyamthanda futhi ngiyabathanda abantu bakhe. Futhi kungaleso sizathu ngazi ukuthi ngendlulile kufeli ngangena ekuphileni, ngoba ngiyabathanda futhi ngiyabalandela. Kunendaba yokuthi inhloboni yesimo abakuzo, ngiyabalandela noma ikanjani, balandele noma ikanjani, badonse noma ikanjani. Uma abefundisi bekuphika futhi nabanye bekuphika namahlelo kuphika, lokho akungimisi kunokuthize. Akumisanga ufika ngophakathi kokungakholwa futhi akumisanga, wahamba waqhubeka noma ikanjani. Yilokho esikwenzayo, siphuma sibathole sibabambe noma ikanjani. Kunendaba finyelela, bamba bambelela ngawo wonke amandla akho. Awubazi ukuthi bangobani basindise, lokho ngenxa yothando. Hayi ngoba ngimele ngikwenze, kodwa ngoba ngiyathanda, ngoba uyathanda. Futhi bekifanele ngihambe ngilukisane nalowo wesifazane, kodwa ngiyakutshela njengamanje ngiqagele noma ngiye esontweni, ngifanele ngihambe ngikulungise. Qhabo, nguwe obufanele ulunge kuqala. Niyabo, niyabo, uma ungenalo uthando lukaNkulunkulu enhlizweni yakho, ukuthize okunye kukwenza wazi ukuthi usephutheni, bese-ke uyahamba, bese-ke uyahamba ubuyisane noNkulunkulu, khona-ke uyobuyisana nomakhelwane wakho. UJesu wafundisa into efanayo, wathi uma ufike e-altare kukhona ukhumbula ukuthi kunequbo nomakhelwane kumbe umfowenu, hamba ubuyisane naye kuqala. Manje manje eminyaka ezayo bese nakho ngobuso ko bangondwe sithathu ukubonakalisa siyakubamba futhi kulokubusa kubonakalisweni kwamadedela kaNkulunkulu ngelinye igama uNkulunkulu lindile bese kuthi ke esikhathini sokuphela ke kathi sonke simi phambi kwakhe izingelosi zazingalahlekanga zingeke zazi ukuthi zijatshulelwa kanjani izibusiso njengoba senza azizange zike zilahleke kodwa ngiyazi ukuthi ngivela kukuphi ngiyalazi idwala engaqheshulwa kulo isoni uyazi lapho owaqheshulwa khona manje nxa sitholwa kodwa ke singama phambi kukaNkulunkulu wo kuyoba lusuku olunjani lolo bese kuba isimo sobuntwana ukubekwa manje uNkulunkulu wenza lokhu phezu komsebenzi futhi manje uma ngingafinyelelisa lokhu kini kodwa ke sizoqala siqhubeke khona manje ivesi lesihlanu ngifuna ukulifunda wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando kungeyakhe qho
it's God's pleasure to do his will
Kuyintokozo kaNkulunkulu ukwenza intando yakhe ukwenza umntwana ukubeka manje wenzani na beka ibandla lakhe
First he called his church Methodist
Uqala ubize ibandla lakhe Methodist Presbyterian Luthela iBaptist ewabiza
Then what did he do? Sent forth the Holy
Spirit. Wayesenzani ke na? Wathumela umoya ongcwele wasebanika umbhaphathizo kamoya ongcwele
You Pentecostal people, to get this out of your hearts. Pentecost is not a denomination.
Abantu bePentecost ukuba nikhiphe lokhu enhliziyweni yenu. Pentecost alisilo ihlelo. Pentecost isehlakalo ngumoya ongcwele alisiyo inhlangano. Bungeke uhlele umoya ongcwele angeke ayimele manje unenhlangano oyibiza ngalokho kodwa umoya ongcwele uhamba uziphumele bese ubuyeka uhlale khona lapho okhona bese lokhu uhamba niyabona na
Pentecost
alisiyo inhlangano iPentecost liyisehlakalo Kodwa ke uNkulunkulu wanika abantwana bakhe ukuzalwa okusha ngombhaphathizo kamoya ongcwele bafika basondela kuwo impela ngenkathi bezihlanza ngeNazarini iPilgrim Holiness bese ke beze esehlakalweni sePentecost kungombhaphathizo kamoya ongcwele ukubuyiselwa kweziphiwo baphuma bekhuluma ngezilimi futhi behumusha izilimi futhi banikwa iziphiwo zokuphulukisa nezimangaliso nezibonakaliso nezimanga ziqala ukubalandela manje bangabantwana bakaNkulunkulu basendaweni eyiyona kuKristu baba ngabantwana ngokuzalwa futhi ukuzalwa okusha nokuphenduka qobo lwakho kungumoya ongcwele awukaphenduki ngisho uze uthole umoya ongcwele yilokho kwashiwo ngumbhalo uJesu watshela uPetru buza noma ubani ufunde umbhalo wakho wayelungisisiwe ngokukholwa enkosini uJesu uba ngumlandeli umpostoli uJesu wamnika izihluthulelo kuwo mbuzo futhi Johane ishumi nesikhombisa wabangcwelisa ubanika amandla wabathumela ngaphandle bakhipha amademoni nezinto wabangcwelisa bangcwelise bangeqiniso lakho izwi lakho liyiqiniso ngiyazigcwelisa ngenxa yabo Lelo elinye lamazwi amnandi kunawo wonke sengake ngawezwa baba ngiyazingcwelisa ngenxa yabo niyazi ukuthi wayenelungelo lokuba nekhaya na wayengumuntu niyazi ukuthi kungani ayenelungelo lokuba nenkosikazi na wayengumuntu
But he said Father I sanctify myself
Wayenelungelo kuzo zonke lezi zinto kodwa wathi baba ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ngiyazingcwelisa Ngikhulume nomshumayeli omncane izolo ngizomshumayelela ebusukwini yobumbalwa enhla lapha emgwaqweni omkhulu futhi ngimbuze ngento ethize wathi yebo mfuthu Branham kodwa iningi labantu bami alikholelwa kulokho ngathi iningi labo bonke lingabomthetho na
Brother doesn't believe that
Yebo, umfowethu akakukholwa lokho, kodwa wathi ngenxa yabo, oh bengifuna ukumgona entanyeni yakhe, ngenxa yabo, ngiyabo, ngiyazingcwelisa ngenxa yabo. uJesu wayeqeqesha amadoda alishumi nambili ukuthi ngalawo madoda alishumi nambili kwakuzothathwa ivangeli lisiwe ezweni. Futhi wathi ngenxa yabo ngiyazingcwelisa, zenze ube ngenxa yomakhelwane wakho ngenxa yomunye umuntu. Ungasebenzisi inkululeko yakho ibe yokufihla, washo uPawulu, kodwa zingcwelise, ziphathe kahle kowakhelene nabo njengalokhu uMkristu wangempela ebefanele ukwenza. Ukuxhumana kwakho makuthi uma uhlangana nesitha zakho, zingcwelise ngenxa yazo, ungazi ukuthi ungahle wenzeni. Manje ukubeka indodana into yokuqala emva kokuba indodana isiphakathi iba yindodana, kodwa ke siyajola ukuthi ukuziphatha kwayo yikho kuyibeka esimweni sobudodana ukuthi iziphatha kahle noma cha. Futhi iPentecoste manje ake nje ngilikhombise ukuthi iPentecoste alisilo ihlelo. Mangaka amabhaptisti phakathi lapha owaye yibhaptisti owemukela umoya ongcwele, ake sibone izandla zenu, niyabo? Mangaka amamethodisti aphakathi lapha emukela umoya ongcwele, phakamisane izandla zenu. Mangaka amanazarini phakathi lapha emukela umoya ongcwele na, phakamisane izandla zenu. Amapresbyteriani emukela umoya ongcwele, niyabo? Iluthela amanye amahlelo angazange enhlobo abenga wePentecoste angawe linye nje ihlelo owemukela umoya ongcwele, ake sibone izandla sakho, niyabonga. Ngakube iPentecoste lisilo ihlelo lisehlakalo. Manje uNkulunkulu wakuthatha wakufaka emzimbeni kaKristu. Manje wenzani na? Emva kokuba usuzifakazisile, wazingcwelisa ngokuziphatha kwakho kuhle, walalela umoya ongcwele, kungenandaba ukuthi izwe lithini. Ngizokuhlekehla kanzima ngempela lokho, niyabonga, ngoba angikuqondile ukuba ngibe luhlaza. Ngingisiza ungalokothi, ungalokothi, ungalokothi ngempela, niyabo, ngempela ungacabanga ukuthi ngiluhlaza. Angifuni ukuba njalo. Okungikhandlayo ngokuthatha abantu bese ngishumayela kubo leli qiniso elithunyelwe nguNkulunkulu, futhi bayovele bathi kuququ bese bevele beqhubeka benze into efanayo, futhi bathi banomoya ongcwele. Lokho nje kucishe kukone, niyabo, yini indaba na? Babuyela ngo intweni efanayo njengabantwana bakwa-Israyeli nje.
So this king could rule.
Babefuna inkosi ukuze inkosi izobusa phezu kwabo, futhi ibenze baziphathise kwama-Amori nama-Amaleki nama-Filisti.
Do you know, ladies, that it's wrong to wear slacks?
Niyazi yini manenekazi ukuthi akulungile ukugqoka amabhulukwe ama-slacks na? Niyakwazi lokho na? Niyazi yini ukuthi akulungile ukugonda amagoda ezinwele zenu na? Niyazi yini ukuthi akulungile mnumzane kuwe ukuba uqhubeke ubheme futhi uziphathe ngendlela owenza ngayo na? Niyazi yini ukuthi akulungile kuwe ukuba ungabi ngumyeni wendlu yakho? Umkakho utshelele umbolo lakhe elincane bese kukhahlela kukhiphela emnyango bese uthi yebo, ayibusiswe inhliziyo yakho sithandwa, ngizobuya ngo. Uyazi yini ukuthi ungaba kanjani ngumbheki endlini kaNkulunkulu lapho ungekwazi ngisho kulawula indlu okungeyakho na? Kunjalo impela. Uyazi yini dadewethu ukuthi umyeni wakho akasuye umyeni wakho kuphela kodwa ungumbusi wakho na? UNkulunkulu washo njalo ngoba umyeni akakhohliswanga, owesifazane wakhohliswa. Nani bashumayeli niyoqhubeka nokwenza belisi besifazane nabashumayeli emaswedeni enu, nazi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakuhlaba. Niyelokhu niqhubekile nokusebenzisa lelo gama uyise indodana nomoya ongcwele ukubhabhathiza lapho kungekho nelilodwa echashaza lombhalo lakho eBhayibhelini. Ngifuna umbishopu omkhulu kumbe omunye umuntu ukuba angikhombise lapho noma ngubani eBhayibhelini owake wabhabhathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele. Ngifuna uthiza ngikhombise noma ubani osewake wabhaphathizwa ngenye indlela ngaphandle kwegama likaJesu, kodwa kaJohane wawungabhaphathizwa. Babhaphathizwa bekholwa ukuthi wayeza, kodwa babengazi ukuthi wayengubani. Kodwa kwathi nje bangakuqonde lokho, babefanele beze bazophinde babhaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu. Ngifuna uthize ngibuze ama-Assemblies of God, abanye abashumayeli, iBaptist, Presbyterian nakho konke.
They won't talk about it.
Bangeke, bangeke bakhulume ngakho ngifuna ukubona umbhalo. Bese ke ngiluhlanya, khona ke ngiyahlanya ekhanda lami ngiyindoda eluhlanya ngoba nje ngizaba kunitshela iqiniso na manje lobo, lobo ngubuqotho bazalwane. Uma umuntu ethengiselwa uNkulunkulu uthengise ngidi isidokwe nomphongolo ubekwe eceleni uyisidalwa esihlukile. Baningi ababiziweyo bayingcosana abakhethiweyo. Yebo, abantu abaningi babiziwe. Uthola ubizo enhlizweni yakho. Yebo, ngiyakholwa uNkulunkulu uyangithanda, ngiyakholwa uyakwenza. Kodwa mfowethu, lokho uzolahleka uye kude njengabo bonke abanye ngoba bayofika lapho ngalolo suku besho lokuthi bose ngikhethiwe. Amademoni ngegama lakho, ngenze konke okunye ngegama lakho, ngibe nezinkonzo zokuphulukisa, ngishumayele ivangeli, ngikhiphe amademoni. Uthi Jesu athi, suka lapha, angikwazi ngisho mzenzisi, yilowo wenza intando kababa wami. Kungani abantu bengakuboni na? Manje ngiyazi lokho kuyahlikihla. Futhi angikuqondile ukuba kulimaze, angikuqondile ukuba kubenga leyo ndlela, kodwa mfowethu ngingi. Kubukeka kimise ngathi sisesikhathini sokuphela futhi uNkulunkulu uzithathela abantwana ehlela ngokwendawo eyiyona yona ebandleni emzimbeni kaKristu wakhe. Manje akuza ukuba baningi kakhulu bafaka lapho, ngizenitshela lokho zisuke nje. Wena uthi awu kuzoba khona isibalo esikhulu kangaka, kodwa ube neminyaka izinkulungwane eziyisithupha kubadonsela ngaphandle. Futhi kumbulani, uvuko luyafika futhi siyahlwithwa kanye nabo. Ngicosana nje yabo niyabo. Wena hlola insindiso yakho masinya, ziphenyisise uqubo lwakho futhi ubone ukuthi konakelephi. Uyabo, buka nje ukuthi yini indaba. Ngiyazi ukuthi lokho kunzima, kodwa mfowethu kuliqiniso likaNkulunkulu. Isimo sobuntwana sifanele sibe semlilweni kakhulu nguNkulunkulu, sifanele sihambe imini nobusuku. Kukho lutho lufanele lukwazi ukusimisa, futhi sifanele sibe mnene kakhulu, futhi sibe ngabajabulisayo kakhulu, futhi sibe nomusa kakhulu, futhi sifane kakhulu noKristu ezimpilweni zethu. Kuthathe impilo yansuku zonke. UJesu wathi, qaphelani umduzi wasendle ukuthi umila kanjani, ukhandleka futhi uphotha. Kepha ngithi kini ukuthi uSolomoni ekukhazimuleni kwakhe konke akembathile njengawo. USolomoni wayenezingubo ezinde ezazihlotshiswe ngosinika ukhazimulayo nomsebenzi wenalithi nezinto, kodwa lokho akuzange, lokho kwakungesikho ayekhuluma ngakho. Kuzomduzi okhulu ufanele ukhandleke kukho kokubili imini nobusuku. Ufunani ukuba ukhuphuke ubuyele lapho ekupheleleni komugqa kuncane na? Uma ulungileyo esindiswa kalukhuni, uyoba kuphi oyisoni, lowo ongakholwayo nongabesaba uNkulunkulu? Umuntu ozwa izwi ale kuhamba kulo, manje sizokwenza njani na? Niyabo, manje lokho leli yibandla lethu. Sinezihambi mhlawumbe ezine kumbe ezinhlanu phakathi kwethu, kodwa yibandla leli ngiyanifundisa. Lokhu kuya emathephini, ngifuna abantu abalalela amathephu. Khumbulani, lokhu kuya ebandleni lami, uphumele phakathi kwabantu phandle ngaleya. Ngizama ukuba ngumnumzane ohloniphekile ngokwanele ukubatshela lokho ukuthi ukuhlalanga lapho ingane engabanga lapho emiqonjwaneni yabo yobisi oselwe ngulwe ulaza. Kodwa lapho sekufika ngempela kwenekeni phansi iqiniso, asileneke phansi. Isimo sobuntwana kubekwa ngokwendawo eyiyonayona. Bakuphi na? Ngikhombisa ukuthi bakuphi. UNkulunkulu ebizela abantwana bakhe eceleni ngokubonakaliswa. Abadingekile ukusho izwi elilodwa ngakho. Uyabona ukuthi kukhona okwenzekileyo ngokwendawo eyiyonayona ebeka indodana yakhe eyifaka ekuhlelekeni okukahle ncamashi ngezinto ezifanayo. Isegulyeni ngokugcwele impela. Izwi layo lifana nje nokuthi ngelengelo senkulu kangcono. Indodana yayibekwa ebudodaneni, ibekwe endaweni ephakemeyo, ihlaliswe phandle lapho, ishintshe izingubo zayo ezinde, ishintshe imibala yayo. Baba wayeba nomgubho wathi, le yindodana yami, emva kwalokhu isingumphathi, ingumbusi, seyengamele lonke ifa lami, konke nginakho sekungokwayo. Kunjalo Kodwa ke besingabuyela kokufanayo u-Elohim, u-Elohim niyabo lapho ekhona ngokwamandla akhe bese ke sibuyela emuva sedlule kuJehova owenza ukuthize wapha umuntu umbuso phezu komhlaba. Silindeni na ukubonakaliswa umhlaba uyabubula ake sehlele kukho futhi sikufunde kulungile. Misela ngaphambili sibe ngabantwana kuye njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe.
Made us acceptable.
Asipe wona ngesihle ngangaye umuntu othandiweyo obungukuthi uKristu. Asipe wona ngesihle kanjani na ngaye singena kanjani kuye na ngamoya munye sonke sipaphathizelwe kuye lalelani.
In whom we have redemption. We have redemption through the
Sinokuhlengwa kuye, sinokuhlengwa ngeyigazi lakhe ukuthethelelwa kwe-ZONO. Ungamushumayela kanjani ukumiselwa ngaphambili kokugcoba ngaphambili kukaNkulunkulu nokuhlela ngaphandle uma kukhona ukubuyisana ngesono ndawo na kungani kunjalo na? Usuku ngalunye wenza iphutha, usuku ngalunye wenza kabi, kodwa uma uzele ngokusho wesilisa kumbe owesifazane uthi ungalenza nje iphutha, uNkulunkulu uyazi ukuthi uyazisola ngalo ubuyomi bukhoneni bukamongameli Roosevelt kumbe noma ubani omunye bese uthi nginephutha uNkulunkulu ngithethelele ngale nto ngani na futhi lilapho-ke igazi lokubuyisana. Uyaqaphela lokho i-ZONO, isoni siyisoni asizenzi izono kodwa ibandla lenza izono, lenza okungalungile, litshela umcabango ongalungile, ukucabanga okungalungile, lenza amathize thize liqekaqeke njengomntwana omncane ehamba ezama ukufunda ukuthi kuhanjwa kanjani. Akakazi nje ukuthi kuhanjwa kanjani kahle ngoba ungumfanyana, kodwa sinesandla esifinyelela phansi uma sisithole futhi sisiqinise futhi sithi nyathela ngale ndlela ndodana, ngasithathi asiphakamise futhi asithwansule ezinqeni ngoba senze iphutha, ngasishayeli ukufa ngoba sizama ukuhamba usithanda njengoba sithanda abantwana bethu. Wangempela ubabayi wangempela ubengeke aphaxabule umntanakhe lapho ezama ukuhamba uma ewela kwiphansi, ufinyelela phansi ngqonge sandla esinamandla futhi amphakamise athathe izandla zombili ambambe athi ukwenza ngale ndlela ndodana hamba kanje. Ileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo ibandla lakhe, ufinyelela phansi bese mfaka ezinganweni zakhe amphakamise bese ethi hamba kanje ndodana. Lapha ungakusho kanjalo kukhulume njengalokhu manje angikadali ukuthi ibandla lithini, ukuthi lokhu kuthini, ukuthi lokho kuthini, wena kusho njengalokhu, njengalokhu yikho lokhu. Uma izwi lami likushumayela hlala nakho ngqo, hamba nakho, hlala nalo ngqo, ungakhathali ukuthi wonke umuntu uthini, hlala nalo ngqo, hamba njengaleli yintela unyathela ngayo. Izono zethu uthando lokubuyisana ngenxa yezono zethu kungenjalo sasingeke sibe nethuba, singavele sigxile kanjani ngempela kulawo mazwi ngokwenzebo yomusa wakhe awuvamisa. Yini ukuvamisa? Ohe, awuvamisile izindunduma ezinkulu zawo. Uvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Ukuqonda konke ukuhlakanipha ukuvamise kithi nakho konke ukuhlakanipha hayo kwezwe, ukuhlakanipha kwezwe kungubuwula kuye, nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kungubuwula kunoyizwe. Njengemini lobusuku nje okunye kungevumelani lokunye, kodwa lapho ilanga liqala kuphuma nemini ifike ubusuku buhlakazeka buye kwizindawo ngezindawo.
And when the light of the gospel begins to come in,
futhi lapho kukhanya kwevangeli kuqala kungena, zonke izinto zezo kuvele kuqala kufiphala, futhi kwenzani na? Uvamisa ukukhanya kwelanga phezu kwabantwana bakhe, behamba emoyeni, beholwa ngumoya kaNkulunkulu, ewuvamisa kumusa wakhe, ngakho konke ukuqonda nokuhlakanipha, ukuqonda nokuhlakanipha, ukwazi ukuthi kuhanjwa kanjani, uyabo ukuthi kuliphutha, khona ke caphela ukuthi wenzani, kanjani.
Brilliant. Not give us a spoonful, but
talk about it.
Now, where we need to go, having made known to us the mystery of his
will. Who's he talking to? Ukhuluma nobani na? Amahlelo na? Sizani bazalwane bami, ningacabanga ukuthi ngibukela phansi ihlelo lenu, anginjalo.
I'm trying to tell you it was the wrong thing.
Ngizama ukunitshela ukuthi kwaba yinto eliphuthaza isuke nje. UJesu wathi hambani nishumele evangeli. Sahamba, sasesenza amahlelo.
That's the reason we haven't got it. Baseke bakha ibandla futhi namhlanje lawo madoda ebandla afika yonke into uJohn Wesley ayimelayo. UJohn Wesley washumayela ukuphulukisa ngokuka uNkulunkulu. UJohn Wesley wayekholelwa empaphathizweni kamoya. UJohn Wesley wayekholelwa kukho konke ukubuyiselwa kweziphiwo. UJohn Wesley, uMartin Luther, abaningi balawo madoda amakhulu bakhuluma ngezilimi futhi bahumusha. And today you speak in tongues in a Methodist
church. Leli iklasi likasonto sikole pho kungani kungenjalo kungani ungayifundi na ake ngazi uma sengiphumile Epawusawulo esafutha ngokusongela wo lowo okhadlana liyihuko nolaka olukhulu umJuda oluhlaza ebulala abafundi benkosi waya kumpristi omkhulu wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseku esinagogeni kuze kuthi uma efumana noma ubani ngizohamba ngibacinge uma nje ngingahle ngibathole mfana yena ngizobenza yona niyabo uma nje ngingahle ngibathole kodwa wayimisela ngaphambili Wazi kanjani ukuthi lowo kwevo mdala ezansi lapha akamisele ngaphambili kuphileni na? Wazi kanjani ukuthi leso sekomgwaqo sidalo ngeke ngisho usikhulumise? Wazi kanjani ukuthi ukuxawulana kuncane futhi simemele enkonzweni kungenze ongcwele kaNkulunkulu kuso le enkazimulweni na? Lapho wazi kanjani ukuthi asisuye na? Yiloko esingakwazi kodwa lowo ngumsebenzi wethu. Njengomdobi waphosa ineja olwandle waselidonza walethe amaxoxo, izinhlanzi, izibankwa, izilwembu zasemanzini. Nakho konke okunye kodwa okunye kwazo kwakuyizinhlanzi. Wayengazi wavele waphosa ineja. Yilokho esikwenzayo. Qaphelani uPawulu ecela izincwadi zokuya eDamaseku emasinagogeni kuze kuthi uma efumana abantu kule ndlela abesilisa nabesifazane ababophe futhi abalethe eJerusalema. Mfowethu wayenendluzula ngempela. Kepha ekuhambeni kwakhe esesondela eDamaseku wambaneka masinyane nxa zonke. Nakho kuqhamuka umpristu enhla ngomgwaqo uDokotela F.F. Jones wayesethi kuye udinga ulwazi lwasekolishi lezenkolo manje ndodana futhi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu bengakusebenzisa. Kwakungeke yini lokho kubukeke kungumbhalo omubi kabi ukufunda kanjalo na? Manje lokho kufanele impela nomqondo. Angikusho lokho kuba kube yihlaya lokho ngokuthethe na? Lokho kufanele impela nomqondo walokho esiwuthola kukho namhlanje. Uyazi unyoko wayengoku fazana lungileyo ngikholwa ukuthi wena ubuzoba ngumshumayelo kahle. Qaphela ukuthi kwenzekani. Kepha kepha kuhambeni kwakhe sesondela eDamaseku wambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya kuqala okungesikho okwemvelo yasemhlabeni ukukhanya okuvela ezulwini. Wawa phansi emhlabathini wezwe izwi lithi Sawulu, Sawulu, ngizingelelani na? Wayesethi ungubani Nkosi? Yathi Inkosi kuye, mina ngikuJesu omzingelayo wena futhi kulukhulu kuwe ukukhahlela ezinkandini. Wathuthumela imangala futhi wathi Inkosi uthanda ngenzeni na? Inkosi yathi kuye, vuka ungene emzini uzakutshelwa lokhu oza kukwenza. Namadoda ayehamba naye futhi aqhubeka futhi athola indoda uAnaniya ezansi lapho wabona umbono konke kungaphezu kwemvelo futhi uSawulu omdala lowomfo omdala oluhlaza lo Ananiya wabona umbono wabuka phakathi endlini yakhe wayengumprofethi endlini yakhe kuleka wayesebona umbono yena inkosi yakhuluma kuye yaseyithi kukhona indoda ezayo ezansi ngomgwaqo ngaleya iyimpumputhe njengelulwane negama layo nguSawulu ingusawulu wasethasu. Wathi Nkosi ngizwile izinto ezinkulu ungangithumi ngiyindoda encane ungangithumeli kuye. Yathi kodwa bheka endleleni yakhe ezansi ngimkhombise umbono ngibonakale kuye ngisensikeni yombilo ngimshaye waphuputheka ngakho konke futhi ngangifanele ngimphuputhekise futhi ngimdabule nyanga phambi kokuba ngenze noma yini ngaye. Niyabo ngangifanele ngiyidabule yonke isayense yakhe ezenkolo. Yazi waye ngumfo omkhulu kwelinye lalawo mabandla yenza lapho wayenazo zonke izinhlobo zeziqu wayengadingeka upolisha lutho kodwa yathi engangifanele ngikwenze ngokukhipha konke kuye. Kwakuyileyo nto kwakungeziko ukufaka okunye okuningi kuye kodwa ukukhipha kuye. Ngicabanga ukuthi yileyo ndaba ngabefundisi bethu abaningi basesontweni namhlanje ukukhipha kuwe lapho uNkulunkulu engakwazi khona ukufaka kubo umoya ongcwele. Khipha lapho wathi futhi wathi Nkosi kodwa le ndoda indoda esabekayo. Yathi kodwa bheka iyakhuleka manje uzokwehla ngomgwaqo othize futhi uzofika emthonjeni. Wena dlula kulowo mthombo ongakwese kuncele bese wehla kuyoba khona indlu emhlophe. Kubhuka futhi ungqongqoze emnyango ilele lapho nje eholo baze bamtshela kade kangakoke mbeke izandla kuye umthathe umehlisele emfuleni waseDamaseku bese umbhabhathize egameni likaJesu esizathu ngizokutshela engizokwenza uzohlupheka ngezinto eziningi ngenxa yami ngokuba uyisithunywa sami kwabezizwe. Amen. Awu manje ume kancane Nkosi, manje yisiphi isikole okufanele ngisazise na? Ngizokutshela ukuthi asenzeni, azifunde kwabaseGalatiya bese siyathola isahluko nje esilandelayo khona emuva. Asithole kwabaseGalatiya bokuqala futhi siqale evesini leshumi futhi asithole ukuthi yisiphi isikole uPawulu aya kuso, yiliphi ikolishi lezenkolo futhi ezikabani izandla ezabekwa kuye futhi konke lokho okwenzekayo. KwabaseGalatiya isahluko sokuqala konke isikhathi ake siqale ngokuphenduka kwakhe. Ivesi leshumi Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini uma ngisakholekisa kubantu kunga angisiyo inceku kaKristu. Oh hey, ake ngisho ukuthize nje kuncane ngaphambi kwalokhu lapha obasekele thebe bokuqala ngithole isahluko sesishiya galombili. Bangako bowaziyo ukuthi Paulu kwakunguye wenza labo bantu baphinde babhaphathize futhi egameni likaJesu izenzo ishumi nesishiyagalolunye na impela wakwenza. Ake sithathe nje okuncane ngenhla lapha ivesi lesishiyagalombili lesishiyagalombili. Noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli libambene nalelo esanishumayeza lona makabe ngoqalekisiweyo. Ulitshelephi leli vangeli Paulu na ivesi lesishiyagalolunye? Sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi uma umuntu enishumayeza ivangeli liphambene nalelo enalizwayo enalamukelayo makabe ngoqalekisiweyo. Uma engelosi enkulu, uma engumbhishobhi, uma engumbonisi kazwelonke, uma engudokotela usibanibani noma ngabe ungubani, uma engawushumayeli umbhaphathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu, umbhaphathizo kamoya ongcwele, engashumayeli ukubuyiselwa kweziphiwo, ukubuya kukaKristu, zonke lezi zinto makabe ngoqalekisiweyo. Uma izama ukuthatha noma yiliphi lalelizwi lapha futhi athi lalingelololunye usuku bese libeka phezu komqondo omunye omusha ukudansa esiwufunde usuka kwelinye kolishi lezenkolo makabe ngoqalekisiweyo. Ake sifunde siqhubeke sibone ukuthi uPaul walitshela kanjani, sibone ukuthi kanjani engizama ukunitshela khona kulokhu kusa. Ngokuba manje ngizincengele kubantu noma kuNkulunkulu na kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini uma bengisazikholekisa kubantu khona ke kungaba angisiye inceku kaKristu. Ngingalindela kanjani noma yini kungaba kanjani indoda ethanda uNkulunkulu nomshumayeli ikakhulukazi alindeleke ukuba enze noma yini kodwa azondwe ngumuntu na? Abantu bayokuzonda. Awu bathi uJesu wathi uma bengibiza ngenkosi yendlu ngiyinkosi enkulu kunani nonke yimini ungenza ezinye eziningi izimangaliso futhi ngenza okunye kuningi ngomoya ongcwele kunani nonke ngoba nginokugcwala konke kimi futhi uma bengibize ngoBelizebhule bazonibiza kakhulu kangakanani-ke nina na? Kodwa wathi ningakhathaleli eniya kukukhuluma ngokuba aniyikuba yini okhulumayo. Uyoba ngubaba ohlala kini okhulumayo ngaleso sikhathi. Hlalani nje ngonezwi futhi yena ngenkathi eseqedile kuloba incwadi wathi noma yimuphi oyosusa izwi elilodwa kule ncwadi kumbe enezele izwi elilodwa kuyo ukufanayo kuyosuswa encwadini yokuphila kwakhe. uNkulunkulu sisize ukuba sihlale nayo ngqo. Manje ivesi elilandelayo angifunde manje, ngifunde masinyane manje. Ngokuba ngiyazisa lokho ngokuthi ukuniyisa ekwahlulelweni, ngiyanazisa bazalwane ukuba ivangeli elishunyayelwe yimina alisilo elingokwabantu. Manje futhi ngangesiyo iMethodist, iBaptist, iPresbyterian kumbe iPentecostal, nalingesilo elingokwabantu futhi ngokuba nami angilamukeliswanga ngumuntu futhi angilifundiswanga. Angizange ngilemukele kumuntu. Akukho kolishi lezenkolo, akukho dokotela, akukho uNkulunkulu, akukho sikolo semfundo. Angizange ngilemukele ngaleyo ndlela, angizange ngilifundise ngaleyo ndlela, angizange ngilithole ngaleyo ndlela, alizi neze kimi ngaleyo ndlela. Pho leza kanjani Paulu na? Fundisa kepha ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Ngenkathi uKristu ezambula kimi ukuthi wabe eyindodana kaNkulunkulu, ngenkathi leyo nsika yomlilo iwela phezu kwami ngalolo suku, ngathi ungubani Nkosi na? Yathi nginguJesu. Manje ngizonitshengisa ukuthi kwenzekani kuye. Manje khona manje uma umfo ubenesipiliyoni babeyofuna ukumnika iminyaka elishumi ukuba afunde isiGreki neminye iminyaka elishumi ngaphezulu ukuba afunde enye into futhi ngaleso sikhathi usehambile. Buka, labukeliswanga ngumuntu futhi angilifundiswanga kepha angilithole ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Nizwile phela lokhu ngezinkambo yami yezikhathi yakuqala enkolweni yobuJuda. ngangikudokotela omkhulu mfana nganginabo wayefundiswe ngaphansi kukagamaliyeli umfundisi ophakeme kulabo bonke ababenabo ezweni bangakwaziyo ukuthi ugamaliyeli wayengomunye wabakhulu abafundisi abakhulu kunabo bonke na yebo mnumzane inkolo yami yobujoja mfana nganginayo yenekwe phansi ngangazi konke ukuthi sishiwo kanjani izivumokolo zabapostoli nazo zonke lezo zinto niyabo ngangazi ukuthi shiwo kanjani yonke imikhuleko yasekuseni nokubusisa abantu niyabo ukuthi-ke ngalizingela kakhulu ibandla likankulunkulu ngalichitha ukuthi ngazama kanjani ukumisa leso zingejane zabagengqeka abangcwele niyabo niyabo futhi enkolweni yobujuda ngabadlula ngangiyindoda enkulu mfana impela ngabadlula ngabakhombisa ukuthi ngangingabaphihliza ngoba ngambulala uStefano nakho konke okuningi kwezinye izinto engikwenzile niyabona ukuthi ngikwenze kanjani ukuthi wazingela ngokungaphezu kwesilinganiso kanjani enkolweni yobujuda ngabadlula abaningi abayintanga yami ngoba ngithi ngishisekela kakhulu kunabo isiko labo baba wabo manje kubulani hhayi yezwi likankulunkulu isiko lobaba isiko lebandla ngamanye amazwi ngiqagele ngangiyi-methodist kuze kuyofika emnyombweni ngangiyi-baptist kuze kuyofika emnyombweni ngangiyi-pentecostal kuze kuyofika emnyombweni wo njalo na ngifuna ukuba ngunkulunkulu kuze kuyofika emnyombweni ya yilokho-ke niyabo kulungile amasiko awobaba kepha-ke mhla kwabakuhle kunkulunkulu Phawulo uzalapha owangahlukanisela kwasesizalweni sikamame owangiletha ngisho kulelizwe wangibiza kumusa wakhe ukuba yembule indodana yakhe kimi kunjani lokho na umoya ongcwele kimi kwaba kuhle kunkulunkulu kuthatha mina owehlukanisa esizalweni sami futhi ungipha indodana engumoya ongcwele esimweni sikamoya kimi ukuba azembule kimi wohe ngikholwa ukuthi ngifuna ukumemeza kancane nje bukani ake ngikutshele mfowethu mhla kwaba kuhle kunkulunkulu wo haleluya mhla kwaba kuhle kunkulunkulu ubaba oyizidakwa umama unkulunkulu akubusise mama angisho lutho oluphambene nawe kodwa umama owayengazi lutho ngonkulunkulu kunonokwatsha owayazi ngezicathulo zokuhamba ekhweni nobaba owayelala edakiwe emigwaqeni futhi ngike nazo ngisho lezicathulo zobuya esikoleni nezinwele ezinde ezehle ngentambo yami futhi wonke umuntu wayengizonde ngoba ngangingowasekhenta aki ngapha e-Indiana futhi kanjani o kwakuyinto ebukeka inuka kabi kanjani kodwa kwaba kuhle kunkulunkulu amen kwaba kuhle kunkulunkulu owangehlukanisela kwasesizalweni sikamame ukuze ayambule indodana yakhe kimi ngokwenza umfundisi wezwi oyohlala nalo ngokuqondile ngqo oyokhombisa imibono nezibonakaliso nezimanga nezimangaliso futhi hohe niyabona ukuthi wayekhuluma ngani na kwaba kuhle kunkulunkulu kwenza lokho kanjani na lalelisisani ukure thatha ivesi leshumi lesithupha manje ukuba ayambule indodana yakhe kimi ukuze ngiyishumayele phakathi kwabezizwe khona lapho angibuzanga ebandleni ngizange ngiye kunoma yimuphi umbhishobhi futhi ngimbuze ukuthi bengifanele ngenze njani ngizange ngiye kunoma yiyiphi inyama negazi nayiziphi izinhlangano kumbe noma yini okunye ngizange ngihlanganise lutho nabo angizange ngibuze inyama negazi futhi angenyukelanga ejerusalema kubo bonke abapristi abakhulu abangcwele nobaba abangcwele nabo bonke labo futhi ngathi manje yazi ngibe nombono kufanele ngenze njani ngawo na ngabona inkosi ujesu obusisiweyo embonweni libeyothi phuma uhambe la wena yini wena mgengqi ongcwele awu kwenze njani kuwe na qabo nganginazo zonke iziqu zabo zisuka nje ngine futhi uPaul wathi ngapha nginganikhombisa empalweni ukuthi wathi kwakufanele akhohlwe yikho konke akakufunda futhi yakushaya indiva ukuze azi uKristu wo futhi angenyukelanga ejerusalema kubona ababengabapostoli ngaphambi kwami kodwa ngamuka ngaya e-arabiya ngaphinde angaphendukela edamaseku futhi emva kweminyaka emithathu ngenyukela ejerusalema ukubona upetro ahlala kuye izinsuku eziyishumi nanhlanu Uthi njengoba sisafunda siqhubeka sitshela ukuthi yena nompostoli uPetro babengakaze babonane empilweni bengakaze bazane bengakaze babonane kodwa lapho behlangana ndawonye babeshumayela ivangeli elifanayo uNkulunkulu nesikole niyabo ya uPetro wayelapha wama ngosuku lwePentecost wathi pendukani lowo nalowo wabhaphathize egameni likaJesu Kristu ukukuthethelelwa kwezono zenu niyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele uPhilip wathi ho kuhle kakhulu lokhu kufanele kube khona engikwenzayo futhi ezansi ngithole ubizo lokwehlela eSamariya wehlela lapho wasefakaza emgwaqeni into yokuqala umuntu ogulayo uya kukhuphuka wambeka izandla futhi uqala ukuxuma nokwe wathi ndimo kuNkulunkulu nakho la sikhona waqala ukuba nomhlangano omkhulu wathi lonke idinga umoya ongcwele wathi okufanele nikwenze nifanele nibhaphathize egameni likaJesu ngakho ke wabathatha yilowo nalowo phandle lapho wase babhaphathiza bonke egameni likaJesu wathi woza Petro babeke izandla zakho manje futhi bawuthola umoya ongcwele uPetro phezulu endlini kaKhoneliyu indlela efanayo uPawulu wayengakaze ambone ngisho kumbe ezwe lutho ngaye kepha wajabula amazwe angasenhla aseFesu ufumana abafundi abathile wafumana umshumayeli ongumbhaptisti wayenguye uApollo isazimthetho esiphendukile ehlakaniphile khaliphile ethatha iTestamente elidala futhi efakazisa ngalo ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu yebo umnumzane wayeyindoda ehlakaniphile futhi babememeza babenokuthokoza iBhayibheli la njalo funda isahluko seshumi nesishiyagalombili neshumi nesishiyagalolunye sezenzo futhi ubone ukuthi akunjalo yini babenokuthokoza babesine emoyeni futhi begijima nxa zonke niyazi uPawulu wathi kodwa namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakho lwayo na futhi kini nabazalwane bebaptisti ozama ukuhlokoloza lokho kwehle ngomphimbo wabantu futhi nathi isigreki sakuqala zathi nawe mukele umoya ongcwele lokhu kumbe ngenkathi nikholwa na
I challenge you to bring me the Greek.
Ngiphonsela inselelo kuba ningilethele isiGreki yenaso kimi isiGreki sakuqala yenaso futhi esiAramu nesiHebheru futhi leso naleso sazo sithi namamukele yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na ngokukholwa nisindisiwe lokho ngokukholwa kwakho nguNkulunkulu igazi likugcina uhlanzekile eswelweni ngoba lenza umhlatshelo igazi yalikusindisi igazi likugcina uhlanzekile usindiswa kanjani na ngokukholwa usindisiwe futhi lokho kungokwazi kukaNkulunkulu ngaphambili yekubiza usindisiwe negazi lenza ukubuyisana njalo njalo likugcina uhlanzekile bese ke ngamoya munye ubhaphathizelwe kumoya ongcwele enhlanganyelweni yabakholwayo nasenhlanganyelweni kamoya ongcwele ukuba uholwe ngumoya yenze izibonakaliso izimanga wendana kuzayo ngilinde ukuthize kancenyana nje sikuthole ngethemba siyakuthola noma ikanjani nginitshelile ukuba ningibize ngalesi sikhathi bekungesiso na kwenzekile nje ngasibuka nje nje izwi kumbe amanye amabili nje kuyimbijana ngaphezulu ihlala kade kangakanani lensindiso kade kangakanani na kunhloboni yensindiso na ukusuka ebandleni uye ebandleni na ukusuka ake sibheke kumaHebheru isishiyagalolunye ivesi leshumi nanye umzuzu nje ukubuka kuba sibone ukuthi kade kangakanani imizuzu embalwa nje ngiyani ngale encwadini yamaHebheru bese asithole nje ukuthi ihlala kade kangakanani lensindiso sibone ukuthi inhloboni yensindiso asifunde manje kumaHebheru esishiyagalolunye ivesi leshumi nanye kepha lokhu uKristu eba ngumPristu omkhulu wezinto ezinhle ezizayo wadabula ithabenakele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla okungukuthi manje lona kusengumfundisi ofanayo uPawulu niyabo elingesilo elokudalwa lokhu kudalwa ungengegazi lezimbuzi kumbe lamankonyane kepha ngegazi lakhe ungene kanye kuphela kangaki kanye kuyo endaweni engcwele wasizuzela insindiso yeviki insindiso ukuze kube yimvuselelelayo na lobonini na ukuhlengwa kwethu okuphakade igama phakade lichaza ukuthini na kuKristu emva kokuba sengikholiwe akukho muntu ongabiza uJesu ngoKristu kuphela ngayo umoya ongcwele.
There's three classes of people: unbelievers, make believers, and believers.
Ngakho ke kukhona izigaba ezintathu zabantu abangakholwa abazenzisi nabakholwayo, kepha labo abakholwe ngokuphila kuphakade ungene emagcekeni. Thathe tyabenekele lidala kwakuyini into yokuqala abayenza na babengena emagcekeni abezizwe. Okulandelayo kwakuyi-altare lejuzi lapho ababegeza khona umhlatshelo emcengenzini wegolide.
The next was the killing of the sacrifice and the sprinkling of the blood upon the altar.
Ukulandelayo kwakungukubulawa kwamhlatshelo nokufafazwa kwegazi phezu kwe-altare. Khona ke kanye ngonyaka u-Aroni agcotshwe ngani na ngamakha entebe yasesharoni ngamafutha ayikuku ayenamakha kuwo, bawathela ikhanda lakhe ayehla ashinguwe emiphethweni imiphetho wengubo yakhe. Qaphelani ukuthi le ndoda yayidingeka ukuhamba kanjani ingene emva kwalawo makhethini. Kanye ngonyaka iphethe phambi kwayo igazi ngenxa yesihlalo somusa, futhi yathatha induku yayo yayifaka phakathi unyaka wodwa yase ikhohlwa. Lapho sebebuyele muva okuyoyicinga, yayisihlumile futhi yaqhakaza induku endala ayelokhu eyiphathe cishe iminyaka engamashumi amane ehlane yabekwa kuleyo ndawo engcwele. Bethisani lapho bona bethatha lelo gazi lesivumelwano, igazi wayecotshiwe futhi wayenezingubo ezazinezinsimbi ezincane ezikhencezayo kuyo, iphomegranathi nensimbi. Futhi leyo ndoda yayidingeka ihambe ngendlela yokuthi njalo uma yayinyakazisa umlenze wayo futhi inyakaze kanje futhi ithathe isinyathelo sayo. Zazidlala ingcwele kuye Inkosi, ingcwele kuye Inkosi, ingcwele kuye Inkosi. Ohe, yini engikhuluma ngayo na? Kuzweni tabenakele likaBranham, nibe nalo ithuba lenu. Uma umuntu weke wagcotshwa ngomoya ongcwele ukuba abekwe ebuntwaneni emndenini kaNkulunkulu, ukuba bekwe ngokwendawo eyiyonayona ngubaba, wasebekwa enkonzweni phandle lapha enjongweni yakhe yokuphila, kumbe lokho uNkulunkulu ambizele khona. Ukuhamba kwakhe kufanele kube ingcwele kuye Inkosi, ingcwele. Ufanele uphendukele eceleni kulokhu futhi ube ingcwele kuye Inkosi. Ufanele ukukholwe konke lokho okushiwo yilunga lokhu. Kodwa ingcwele kuye Inkosi, izwi layo malibe ngelokuqala, malibe yiyo yonke into ekhona, lazika lahlala enhliziyweni yakho. Ukuhamba kwakho kufanele kube sezwini, ingcwele kuye Inkosi. Uma nje uzoza ngapha ngizokutshela ukuthi senzani, sizohlela sikufake enhlanganweni yethu, uzoba indoda enkulu. Ingcwele kuye Inkosi, ingcwele kuye Inkosi. Uqhubeka, akwenzi mehluko ukuthi noma ubani uthini oyobiza lamatheyiphu. Yenza lokho okunye. Ingcwele kuye Inkosi. Amehlo akho abheke ngaseKalvari, futhi akukho lutho okuzokumisa khona. Impela ukuhamba kokuphila kwakho, uhamba wehla ngomphako omkhulu weNkosi. Ugcotshwe ngamafutha okugcoba ligugu, uqhubeke uyongena endaweni engcwele. Amen, kulungile. Upawulu wathi akakutholanga lokhu kumuntu. Manje uthini emuva kwabaseGalatiya, isifundo sethu na? Esazisa imfihlakalo yentando yakhe. Yini intando yakhe na? Wazisa izimfihlakalo zentando yakhe. Wena ukubhala phansi ivesi lesishiyagalolunye. Manje ngizosheshisa amasinyane impela futhi ngikhiphe lokhu ngoba sishiye isikhathi. Lonke izwi impela le, izwi ngalinye lingisigaxa sensimbi. Ungavele ulithathe nje bese lokhu lipolisha. Ungakhupha ungathatha elinye lalawo mazwi eliphuma lapho, ulithathe uye nalo ngale kuGenesis bese ulipolisha. Ulithathe uye nalo ngale ku-Exodus lipolishe, futhi ungalithatha uye nalo ngale kuLeviticus bese ulipolisha. Futhi ngesikhathi ufika ngale sabulweni lonke nelincungu uJesu. Amen. Ungavele ulipolishe ngangokuthanda kwakho, liyoba nguJesu lapho ufika esambuleni, ngokuba wathi nginguye wayekhona okhona nofika, ngipande nenzalo kaDavide inkanyezi yokusa. ngiku Alpha Omega lowo ngu A no Z ezinhlavini zamagama esikrekini ngikhona kusukela ku A kuya ku Z ngikhona ngingu konke kuko konke kunjalo nginguye wayephila nowafayo nosephila kuze kube phakade nginezithuthulelo zokufa nehaidese oye sonke sigaxa sensimbi osicosha lapha bese uqala ukuzipolisha siyopolisha ngo siyongena kuJesu manje kamuva kancane nje futhi ke sizoma ya silindeni khona-ke na wena uzeleni lapha emhlanganweni na yini injongo yakho na libubulela ini izwe na ibhomu liyatomu lilengele ini ngeleya yini yamamolekulu nama-atomu na futhi o bumayelana nani konke na phenyani kwaba seRoma bezishiyagalombili umzuzu nje kulindeni na konke lokhu kulindeni na
what's the time Romans the 8th chapter and let's begin and read about the I'd say the
sikhathisini na kwaba seRoma esehloko sesishiyagalombili futhi asiqale futhi sifunde cishe ele ngingathi elesishiyagalombili ake siqale ngapha cishe elesishiyagalolunye kumbe ivesi leshumi lesishiyagalolunye futhi nje sifunde khona lapha kukwenza kube mnandi ngempela kunjalo ngiyazi ukuthi niqondephi lapho kulungile kwaba seRoma esehloko sesishiyagalombili ngikhole ukuthi ngiqinisile manje yebo mnumzane esehloko sesishiyagalombili futhi asiqale lapha cishe evesini leshumi lesishiyagalombili asiqale nje evesini leshumi nane ngokuba bonke abaholwa ngumoya kankulunkulu labo ba amadodana kankulunkulu kunjalo ngokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe angazi noma ngingake ngiqinisele uma nje ngingaqinisela manje ungaqiniseli lutho akusikho ukuthi noma ngaqinisela kungukuthi noma waqinisela ngikuye manje niyabo awu manje uthi awu uma ngikuye manje nina ninama-presbyterian nithi sasihlale sikukhole lokho kodwa impilo yenu iyafakaza ukuthi yaninjalo ngaphandle uma nihamba uhlobo lwempilo ayihambayo nikholwe ivangeli elifanayo alishumayelayo wena uthi umbaptisti uthi impela ngiyakholelwa kuphepheli kwaphakade futhi yaphume lapha bese ebhema izigazo futhi yagijimela emidensweni nabesifazane bagonde izinwele zabo baphende ubuso babo futhi baziphathise sengathi angazi ukuthini izithelo zakho siyafakaza ukuthi awukukholwa lapho ngithi uyakholelwa ekuphulukiseni kukankulunkulu na udokotela Jones wathi kwakunjalo lokho kwakusezinsukwini zasemuva manje wena mzenzisi yini indaba ngawe na wena mntwana ndini owedukisiweyo uqhele kakhulu evangelini ukuze kudabukise ubudliswe emgwaqeni othize onodaka imfucufucwini ethize evuthayo aliboni lapho ukuthi wathini na ukuthi wonke umoya ovuma ukuthi ujesu ngezanga ngenyama njengamanje ungowomoya ongafanele ibhayibheli lathi ujesu kristu nguyezu lanamuhla naphakade akusho ngaleyo nkathi uyikho manje uhlala engaleyo ndlela lalelani nje
For ye haven't received the spirit of bondage.
Ngokuba anamukeliswanga umoya obugqila ukuba nibuye nesabe kepha namukeliswa umoya wo manje emva kokuba usubekwe waba umntwana kulungile emva kokuba usubekwe waba umntwana uyabekwa khona ke usuyaqonda emva kokuba umgubho usushiwo futhi wabekwa emzimbeni ngokuyikhona khona uyindodana impela indodakazi uma uzalwa ngokusha uyilokho lokho ngokuzalwa kwakho kodwa manje ubekwa endaweni eyona asemukeliswanga umoya wo kwesaba kepha samukeliswa umoya ubuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba okuchaza ukuthi uNkulunkulu wami kulungile yena lowo moyo ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu wenza kanjani na wena wethe udume kuNkulunkulu haleluya kungikhathaze ngikumntwana kaNkulunkulu futhi uhambe bese wenza izinto ozenzayo na umoya kaNkulunkulu uyokwenza imisebenzi kaNkulunkulu uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza niyabo Uma lo mvini uvela futhi waveza isixheke samagilebhisi nelandelayo uvele futhi waveza isixheke samathanga kukhona ukuliphutha niyabona ibandla elingaphelele ngumvini ongaphelele ngumuntu ofakelwe uma umuntu kanye nelinye ihlelo engowehlelo futhi bazibize ngomkristu futhi bengenawo umoya ongcwele futhi babe namandla kankulunkulu nazo zonke lezi zinto manje uma uphuma lapha futhi uziphathise kwesike ejane salaba owayedakiwe ngoba nje wakhuluma ngezilimi ngibabonile odeveli bekhuluma ngezilimi yebo mnumzane ngibabonile besine emoyeni futhi bememeza futhi bakhihliza amagwebu bemlonyeni nakho konke okunye nakho konke lokho ngikubonile lokho angikhulumi ngalokho ngikhuluma ngomoya kaNkulunkulu yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singa abantwana bakaNkulunkulu uma khona ke abantwana siyizidlalifa futhi izidlalifa zikaNkulunkulu izidlalifa kanye noKristu uma phela sithupheka kanye naye ukuze futhi siphiwe inkazimulo kanye naye ngokuba ngithi inhlupheko lalelani kulokhu nje wo uma lokho kungekuhle
to be compared with the glory which shall be
ngokuba ngithi inhlupheko zesikhathi samanje azina kulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina kithina
for the earnest expectation
ngokuba ukulangazelela kokudaliweyo kuyaveza lapha kunelincane kunelincane igama lapho okufundwayo okuncane emphethweni indalo kuqinisile ngesiGreki
expectations of the creation the creation is
ulangazelela kwendalo indalo ilindele ukwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu
what's everything waiting on
ilinde phezukwani yonke into na ilindeni indalo yonke na ukwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu ilinde ibandla ukuba libe ngelisendaweni yalo eyona yona ubani owayindodana kaNkulunkulu ngenkathi uAdamu yayikuphi indawo yakhe yokubusa na umhlaba yena wayenokubusa emhlabeni ngalo kunjalo na wayengesuye uela ela Elohim ngaleyo nkathi wayenguJehova niyabo lokho ngokuthi ngikuNkulunkulu futhi ngenze abangaphansana kwami futhi ngibanike umbuzo futhi ekubuseni kwabo umbuso phansi kwabo ngumhlaba umuntu wayenombuso phezu komhlaba
for the sons of God to be manifested.
Kuthi yonke indalo ilindele amadodana kaNkulunkulu kuba abonakaliswe. Wo.
We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come and catch his waiting bride away. All the earth is groaning crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again.
Ngabe kunjalo na ulindile uNkulunkulu ezama ukubeka ibandla lakhe endaweni eyona yona ukuba azambule efumana lowo akasebenza ngaye kanje athi nankuya umoya wami ucichima ngokukhululeka nankuya ukuthi ngingasebenza lapha afumane omunye ngapha bese embeka ngingambeka isimo sobuntwana ukubeka ukwambula amthatha amkhiphe lapha bese ebeka umgubho phezu kwakhe ambakashele ngengelosi imtshele ukuthi manje uma ekhuluma iqiniso manje uma eqamba ukuthile nje angeke kusebenze qabo qabo lokho ngeke kusebenze sibe nenqwaba yalokho kodwa ngiqonde ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu nqa uNkulunkulu ezibonakalisa futhi uyamthuma aphume bese ke ehamba aqhubeke futhi akushoyo kuliqiniso akwenzayo kuliqiniso akwenzayo ubonakaliswa uKristu umathilela kanjani na ngendlela ahlala ngayo nezwi ngqo niyabo njalo ke wonke umuntu ungendlela ahlala ngayo nezwi uma bengakhulumi ngokwezwi akukho kuphila kubo kusho iBhayibheli niyabo bayeke manje ake sifunde khona ke sizofanele sime ngoba isikhathi sethu siyabaleka kulungile evesini leshumi kumbe ivesi lesishiyagalolunye njalo esazisa imfihlakalo yentando yakhe ukuba asibeke ebuntwaneni njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili wazimisela lokho ngaphambili ngaphambi ngokusekela kwezwe bangaki ukuqondayo na niyabo kuze kube yihlelo uyena kusifika futhi hey ho ake sikwedlule nje niyabo yihlelo lokuphelela kwesikhathi yakholelwa esimiselweni sesikhathi na iBhayibheli lasho njalo kube yisimiselo sesikhathi sokuphelela kwesikhathi yini ukuphelela kwesikhathi na kube khona isimiselo sesikhathi se awu wakukhona isimiselo sesikhathi somthetho kaMose kwakukhona isimiselo sesikhathi sika John Umbhapathizi, kwakukhona isimiselo sesikhathi sika Kristu, kwakukhona isimiselo sesikhathi senhlangano yebandla, kwakukhona isimiselo sesikhathi sokuthululwa kukaMoya Ongcwele. Manje izimiselo sesikhathi sesimo sobuntwana, lokho izwe elikulindeleyo libubula, futhi lapho ukuphelela kwesikhathi kufika, lapho izimiselo sesikhathi sokuphelela kwesikhathi. Yini lokho kuphelela kwesikhathi na? Lapho ofile vuka, lapho ukugula kunqamuka, lapho wonke umhlaba unqamuka ukububula. Ukuphelela kokuhlelwa kwesikhathi, qaphelani lokho.
When in the dispensation of the fullness of times he might gather together.
Lapho kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe ndawonye kuKristu konke. Anijabuli na, uzokwenza kanjani na? Ahlanganisele ndawonye konke kubani na? Singena kanjani kuKristu na? Ngamoya munye sonke saphaphathizwa sibe mzimba munye, futhi lowo mzimba ungumzimba kabani na? Usuvele wahlulelwe wathatha ukwahlulela kwethu. Oke thina siyini na? Nxa ngibone igazi ngiya kudlula kini ngaso sonke isikhathi. Nxa ibuka umzimba, nanko uhlezi lapho unegazi ngiphakathi lapho, ngoko kanjani na? Umoya Ongcwele uyadlula, oh he. Futhi lapho kuphelela kwesimiselo sesikhathi ukuthi kuhlanganiselwe ndawonye uKristu konke kokubili okusezulwini. Manje uma nifuna ukukhuluma ngegama, sizoqala kulo njengamanje okwesikashana. Wonke umndeni ezulwini wethiwe ngokuthini na? Wonke umndeni emhlabeni wethiwe ngokuthini na? Kukhona besifazane abahle phakathi lapha, abahle abacebile, ninikazi langempela, amanenekazi. Munye unkosikazi Branham. Unkosikazi Branham ungunkosikazi wami, uhamba nami siye ekhaya. Yabo, nonke uhamba nomyeni wakho. Linye ibandla elikhulu eliphilayo likaNkulunkulu ophilayo linegama lakhe, ligcwaliswe ngomoya wakhe. Kunjalo angisho, angiyisoli imisebenzi elungileyo, angizisoli izibhedlela zabo nezinto ezilungileyo abazenzayo. Ngicabanga ukuthi lokho kuyamangalisa, nezibusiso zikaNkulunkulu kwabampofu, isinto esihluphekayo. Angizisoli zonke lezi ezinye izinto abazenzayo. Kuhle, kulungile nje lokho. Nezinhlangano zabo ezinkulu nezigidi zamadola, ngingaqoka kubona lokho kunamajoyinti ogwevayo emakhoneni noma nini. Impela ngiyabahlonipha njengabefundisi bemi epulpiti, kodwa uma sekuze kubuthaneni ndawonye ekupheleni kwesimiselo sesikhathi, kuyoba ngokulindelwa kokwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu kuleso sini ukuba ahlanganisele konke ndawonye. Wonke lowo olethwe kuKristu, yini uKristu na? Bangaki singena kanjani kuye na? Ngoba seKorinte bokuqala 12, ngamoya munye thina sonke saphaphathizela emzimbeni munye okungumzimba kaKristu. Futhi senziwa abahlanganyeli eziphiweni zonke nakho konke okuhle anakho. Kunjalo lokho na, nomhlaba wonke uyabubula ulila ulindele ukwambulwa, ukuthi lapho uKristu nebandla lakhe bayohlangana ndawonye. Kuze hlelo lokuphelela kwesikhathi hlanganiselwe ndawonye kukho konke Kristu, konke okusezulwini nokusemhlabeni. Futhi ngisho kuye emhlabeni, ngisho kuye kuyena esabelwa ifa kuye. Oh, futhi nevili ngithethelele ngokuthatha lesi sikhathi lelo gama ifa. Oh, kufanele. Oh, ngiyazi ngumfowethu ngumhlobo. Ngiyethemba ngihlanye, ngivele ngicabanga ukuthi nginjalo, kodwa oh hey, ini ifa.
We have obtained an inheritance.
Amen.
Somebody has to leave.
Sabelwe ifa, uThixo ufanele akushiyele kuThixo. uNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe wakushiyele kuThixo. Igama elilotshiwe encwadini ukuthi kuyothi nxa iwundlu lihlatshwa uyokwaziwa kanye nalo. Ake sikongele lobu busuku lobo. Ake sithi ukufunda siqhubeke kancinyana. Hehe, siyoze sifinyelele kanjani evesini lesithathu kulobu busuku? Kumbe isahluko sesithathu asikafikeleli ngisho emavesini amane kumbe amahlanu wavela kulokhu. Manje sesilungiselela ukuvala, nokho ngizofanele ngilifunde nje bese ngikuyeka kuhambe.
Also, we have obtained an inheritance being
We are now Isabel of what if a goo, yeah, sir.
What? How do we get this inheritance? How do we get
it? We need to get it. Salithola kanjani na ngoba sahamba ngobukothe na silithola kanjani lelifa na ngoba samisela ngaphambili amen abafowethu bakamaniyasi ngiyazi lokho kulikhulu kabi kabi angihlasile ukulimaza kodwa nje kungenzela ukuhle kakhulu ukwazi ukuthi li ulitholile ulitholile mfowethu kulungile awuliboni nje You're all right. An inheritance. Wabuka phansi ngokwazi kwakhe ngaphambili futhi wabona igama lakho waliloba lapho futhi kuyini na futhi hemva kwesikashana safika ezweni sizalwa ngabazali abanesono sithe ukuhamba-hamba sizungeleza ezweni niyazi into yokuqala niyazi njengalowo mjuda onekhadlana eliyihogo upawulo niyazi futhi wayefeza futhi into yokuqala ukuthize kwathi lapha wena wathi apa baba.
Here we begin to come. See,
wasimisela ngaphambili efeni lethu kuye elamisela thina ngaphambili niyabo salidla ifa ngaphambi kokusekela kwezwe niyabo. Ngokwenjongo yakhe uqobo ukusebenza intando yakhe uqobo enhle kunjalo impela ukuba abe nguNkulunkulu nomsindisi esenikholiwe uye nani qede nizwe izwi leqiniso futhi ngubani oyiqiniso na uJesu iqiniso iqiniso levangeli liphi ivangeli na linye kuphela ivangeli ngoba seGalatiya bokuqala bathi noma ingelosi eshumayele ivangeli liphambene mayibe ngeqalekisiweyo. Ileli vangeli, evangeli lokusindiswa kwenu, hayi elinye, alikho elinye, alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu eningasindiswa ngalo. Kepha ngegama lani na? Mina. Buya, senikholiwe, nabekwa uphawu. Senikholiwe singakoqa kanjani nje lokho mfowethu na ake nje sikushiyele lobu busuku nithini na ngingeke nje ngisaqhubeka kunalokho sikushiyele lobu busuku impela ngikwazi ukushiya lelo gama bekwe uphawu ukuthi ungena kanjani lapho niyabo
by predestination
ifa ngokumiselwa ngaphambili ngadla ifa lokuthile ifa lini na kwafanele kube khona ongishiyela ifa ngani wena uthi uJesu wakushiyela ifa uxolo uJesu akazange angishiyele ifa uJesu akazange akushiyele ifa kuphela wehla wasekhokhela ifa lakho wakuletha efeni lakho kodwa igama lakho lalotshwa encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe uNkulunkulu kunika ifa lakho ngaba yifa lakho kuqala uJesu kuphela ufika kaningi nansi indlela abazama ukukwenza ngayo uNkulunkulu ethi awu kunenqwaba yabantu abalahlekile akukho namunye wabo oyosindiswa ngakho ngizothumela uJesu ehle futhi kumbe mhlawumbe uzothize adabuke futhi aze ngikwenzileyo bese eyasindiswa bakithi bengingeke ngasiphatha isikhundla sami kanjalo njengoba ngisho ngimpofu njengoba ngisiphatha ngezinye izikhathi niyabo bengingekwenze njalo kanjani ngoNkulunkulu na uNkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili ubonile ngamashiyo ukuthi ubani oyosindiswa futhi ubani ongayi kusindiswa wathi uma uJesu ukusindisa labo ayesevele bakhethile akashongo yini uPawulu emavesini amahlanu emva kwaleli ukuthi wasikhethela kuye ngaphambi kokuba kuze kube khona ngisho izwe. Ilele ifa lethu uNkulunkulu wasikhetha futhi wavumela uJesu afike wasekhokha inani lokho ini na obake ukuchitheka kwegazi lakhe ukuze kungabibikho sono esiyobalelwa kithi akukho lutho olwenzayo kodwa uma ubona ngamabomu emva kokwemukela ukwazi kweqiniso usekho umnikele manje futhi kulapho oyophinde usukume khona futhi uthi kanjani ngalokho futhi Branham na kodwa kumbula nje niyabo asebemukele ukwazi kweqiniso abazange balemukele iqiniso bamukele nje ukwazi kwalo niyabo akunakwenzeka kuba labo asebake bakhanyiswa futhi benziwe abahlanganyeli kumoya ongcwele banambithi amandla ezwi elihle njengalawo makholwa athi yeke emngceleni emuva lapho abaningi kakhulu ungibhalele izincwadi kulokho lawo makholwa athi yeke emngceleni ahamba aqonda enhla lapho uJoshua noKalebi bahamba baqonda egaleya ngani na manje sizokubiza lokho ngokuthi umoya ongcwele izwe phandle laphaya lapha bangemuva lapha kumbe enhla lapha asithi lo ngumoya ongcwele futhi bangemuva phandle lapha niyabo silapho ke isethembiso silapho awu ukuba bebengathumela izinhloni eziyishumi esisodwa sesizwe kasinye ukuze zonke thina zizwe sazi ukuthi liyini ifa lethu lapho bonke bezobekwa ngaleya lapho esizobekwa khona ngakho sizothumela izinhloli ezithile zonke zawelela lapho ohe qhabo besizobizwa ngabantu abagcwele kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka qhabo he-e besingeke sikwenze lokho niyabo uJoshua noKalebi bathi sizolibona ukuthi libukeka kanjani ngakho bawelela nganeno base bebuka nxa zonke he bafikelela yenhla lapho base benquma elikhulu ihlubuzo elalingeni lamagilebhesi abo base bebuya bedla bathi lihle lihle nje nakho thatha amanye awo amnandi ngempela wo lokho kuhle kodwa wo bukani lawo amakhulu wo besigeke sikwenze ukuma siphikisane nawo wonke lawo mahlelo amakhulu zonke lezo zinto ezinkulu wo kubi kakhulu angeke sikwenze qhabo umnumzane akunendaba ukuthi ubani singeke qhabo umnumzane futhi baqala ukuthi wo asibuyele nemuva ezimbizeni zenyama zasegibhithe kungcono kuba savele sasihlalele ezantsi lapho singeke sikwenze umkhoko uyingcingo kakhulu siyazi singeke sikwenze lokho singeke sikwenze lokho Kalebi omdala wathi hlalani nithule nonke uJoshua wathi thulani nonke ake ngisho kuthize oh maye 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 singeke sikwenze oh besingeke awu uma bekudingeke ngiyeke iphathi yami yamakati futhi Branham uma kudingeke ngiyeke izinele zami zikhule njengesalukazi sithize angazi nje ukuthi ngiyokwenza njani uma ngizodingeka ngikhumule izikhinjele zami bengingeke nje niyazi futhi uma ngiyoyeka izigazi zami uma bengidingeka ngenze lokho wena sibonele ndini samabomu yebo impela ngeke ngikwenze uJoshua wathi oh lidla haleluya singalithatha kwakuyini na babebuka amadolobha amakhulu ayebiyelwe gibici kanti uJoshua noKalebi wayebuka esethembisweni esenziwa nguNkulunkulu hlalani nezwi kungena indaba ukuthini ngobani hlalani nezwi ngokuba uPetro wathi pendukani lona lowo obhabhathizwa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ngokuba isethembiso ngesenu liphi izwe lesethembiso na ngesabantwana benu nesabo bonke abakude ngisho bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza ningakuvumeli lokhu kulimaze sengivala sizani ningalokothi niyabo ngakho wena wePilgrim Holiness namaNazareni lingene ngo ekungcwelisweni nahamba naqonda nakhuphukela lapha endaweni lapho khona enakwazi ngisho ukubona amagilebhisi naseke senijika nabuyele emuva niyabona ukuthi kwenzekeni na yileyo ndaba-ke anizange nihambe niwele ningene ezweni ngikhombiseni lodwa inazareni kumbe owePilgrim Holiness kumbe noma yibaphi ababo emihlabathini namhlanje benemikhankaso emikhulu yokuphulukisa nezibonakaliso nezimanga zenziwa ngikhombiso yedwa senihlale phansi tena buyele muva ezimbizeni zikagaliga nime ekadeshi barineya kunjalo kapelani futhi ake ngininike indawane yenu kumahebheru sahloko sesithupha nokuba kunakwenzeka kuba labo asebake bakhanyiswa nanazi kangcono uma ningazi seniyazi manje niyabo futhi wenziwa abahlanganyeli futhi wanambitha iziphiwo zasezulwini wanambi chani yabo abantu baya esontweni futhi bahlale bazongeze bese bethi uyazi ba bangase ukuba bebeqinisile lokho bekungase ukuba bekuliqiniso bekungase ukuba kuyafana nje kodwa ngiyakutshela mfana ukuthatha inqwaba yokukholwa ukwenza lokho wanambi iziphiwo zasezulwini futhi wathi ikazi lisivumelane yinto engengcwele owangcweliswa ngalo njengomshumayeli unina uyamjuma uthi nginobizo lokuba yinceku yenkosi kulungile into yokuqala kufanele ngiyenze ngokuwashela ipotini sithandwa futhi ngeze kuthumela esikoleni esithize into embi kunazo zonke ake wazenza kunjalo bayokhipha konke kuye unkulunkulu azama kukufaka kuye bese ke manje qaphelani ngokuba uma sona ngamabomu sone emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso ukwazi sikubone embhalweni futhi sazi ukuthi ibhayibheli lithi unguye izolo namuhla naphakade sikubone lokho ngokwazi kweqiniso ukukubona siyafulathela futhi sithi igazi lesivumelwano umuntu othi oh yebo ngikholelwa kuNkulunkulu kulungile thatha isinyathelo sokuqala impela ngiyakholelwa kungcwelisweni kulungile uzemdzeleni khona phezulu lapha ungele ukwemukela umoya ongcwele kodwa ubuke ngale bese uthi ngazi lutho ngalokho uma ngizodingeka ngiziphathise okwegqabo angazi niyazi ukuthi bababiza ngokutheni labo bantu na angazi noma ngifanele ukukwenza lokho noma qhaqhabo ngikhole ukuthi ngizovele ngiqhubeke bese ngijoyine niyabo futhi niyazi ukuthi kwenzekani na wathi akuna kwenzeka ukuba bake babuye bangene bonile badede osukini lwabo lomusa ibhayibheli lasho njalo ngiyazi ukuthi lokho kumadlala kodwa ibhayibheli lathi banambetha iziphiwo zasezulwini futhi bathi igazi lesivumelwano aba bathi ngiyakholelwa kungcwelisweni elungile ehlanzekile impilo engcwele Ipela kodwa wena lapho ubone umbhaphathizo kamoya ongcwele nombhaphathizo nazo zonke lezi ezinye izinto ephepheleni futhi wenzeni na uthe igazi lesivumelwano owangcweliswa ngalo into engengcwele yini ezweni eyakwenyisela lapho indoda na yini eyakuvimba ukuba ungabi yisono esiyihlaza na yini eyakhipha isono empilweni yakho nokubhema nokubhuza nabesifazane nezinto okwaphuma empilweni yakho okwakungafanele ukuba lapho na yini eyenza lokho na igazi lesivumelwano kodwa ke uyakhuphuka ngokusondele ngokwenele kunambitha amagilebhisi yakwelinye izwe futhi ninamahloni ngevangeli nesaba ihlelo lenu uNkulunkulu ibe nomusa yebo umnyumzane wathi igazi lesivumelwano yinto engengcwele futhi wayedelele imisebenzi yomusa akunakwenzeka ukuba aze aphinde angene ezweni kwenzekani na ngiyanibuza manje ngikumfanekisi futhi noma yiyiphi indoda eyazi ibhayibheli ingumfanekisi ngabe eyodwa yalawo madoda yake yafinyelela ezweni lesethembiso na akukho nayinye yawo Ubani okwenzayo ubani owelela lapho na yilabo abahamba kuqala babuye basebenzi sikelithatha singaba nawo umoya ongcwele ngoba uNkulunkulu usho njalo uPetro wathi ngosuku lePentecost uma ngingaphenduka ngibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngifanele ngemukele umoya ongcwele isithembiso ngesami ngiyavuma ukukwenza esami isithembiso ngesami niyakutshela na manje isithembiso ngesami ngiyasabukela ngesami impela yiso Baba yibo kuphela.
Oh you say but brother Branham in the resurrection.
Oh when would you go down for it to Branham? Mekuvukeni bangeke babe lapho. Oh bangeke na. Abo umnumzane uJesu washo. Bathi futhi wena uzenza mkhulu njengoMose futhi uthe wawukhona wabona uAbraham futhi wathi 40 uAbraham ufile ngani awukeve eminyakeni ngamashumi amahlanu kudala futhi uthe wabona uAbraham na. Wathi engakabibikho uAbraham ngikhona. Oh hey ungikhona ohlale khona uNkulunkulu phakade. Hayi izolo hayi kusasa ngikhona. Na niyabo uNkulunkulu ohlale khona uElohim ngikhona base benyusa babezombulala ngale yonkathi wathi obaba bethu badla imali ehlala iminyaka engamashumi amane uNkulunkulu wanisa isenkwa sehla ngozi vele zulwini wasebapha baya esontweni futhi babengamalunga amahle esonto iminyaka engamashumi amane umama wami umdala wafela khona impela kulelo sonto nakho konke kanjalo obaba bami badla imali ehlala iminyaka engamashumi amane
There are everyone dead.
Lojesu wathi futhi bonke bafile. Ukufa kuchaza ukwehlukana kwaphakade.
There are everyone dead. But I say unto you,
Bonke bafile kodwa ngithikini ukuthi ngiyesinkwa sokuphila sivele kuNkulunkulu siphuma ezulwini umuntu odla lesi sinkwa sikamoya unokuphila okuphakade futhi angeke abhubhe futhi ngiyakumvusa ngosuku lokugcina womfowethu akamangalisi na.
Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus our Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what is recorded in God's word? Isn't Jesus our Lord wonderful?
Ngabe kunjalo na siyawubona umoya wakhe owahlukanisayo uhamba phakathi kwethu siyambona enza izimangaliso nezibonakaliso nezimanga siyakuzwa kulotshwe kusuka khona impela ezweni lapha niyakubona kuqiniswa khona phandle lapho hoye.
Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word? Isn't Jesus my Lord?
Kuminye imizuzu emibili kumbe emithathu kuzoba khona inkonzo yompaphathizo wamanzi eqhutshwa lapha futhi manje labo abazopaphathizwa abesifazane mabahambe ngapha nabesilisa ngakuleli cala futhi manje abesilisa ngakwesokunxele sami ngapha ngakuleli cala nabesifazane ngapha kuzoba khona odade phakathi lapho nezingubo zokugqoka sezilungile futhi uma noma yimuphi wesilisa kumbe noma yimuphi wesifazane lapha kulokho kuza osekholisekile ukuthi uyakholelwa ezini likaNkulunkulu.
You believe that God keeps his promise.
Kuthi akhole ukuthi uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe sokuthi uma umuntu ezophendukisisa kuzo zonke izono zakhe. Manje kazi alikenzi lutho kwamanje qha bo ngokukhola kwakho nje kuNkulunkulu nokubiza kuNkulunkulu nje. Ekubiza yilokho kwenzekayo manje. Ngikazi ngipaphathizwe. Aw aw manje ngingaqala futhi ngenze okwehlukile. Lokho yileyo nto qala bese wenza ngokwehlukile emva kokuqala niyabo ufanele uguquke uqale niyabo. Wena uthi aw angigaze ngikubone kanjalo nje. Aw futhi uthandekayo ngifunani ngikhombisa umbhalo wodwa lapho noma yimuphi umuntu ngikushilo lokho iminyaka engabashiyo emathathu nangeye inkonzo umhlaba jikelele ngaphambi kwababhishobhi nokunye nokunye lapho umuntu oyedwa.
One person was ever baptized.
Umuntu yedwa okuyapaphathizwa ngenye indlela ngaphandle kokuba segameni likaJesu Kristu futhi wonke owayengapaphathiziwe egameni likaJesu wayedingeka eze futhi aphinde yapaphathizwe futhi egameni.
God only had one name.
UNkulunkulu wayenegameni lodwa kuphela legama lakhe nguJesu leyo kwakuyindodana yakhe wathatha igama lendodana yakhe. uNkulunkulu manje uJesu umzimba wawungumuntu siyakwazi lokho leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu eyasibekelwa manje asikholelwa ohlobweni lobunye abantu othi uNkulunkulu unjengomunwe wakho sikholwa ukuthi kukhona izingxenye ezingahlukaniseki ezintathu zikaNkulunkulu izingxenye ezingahlukaniseki ezintathu zikaNkulunkulu uNkulunkulu azibonakalisa kuzo kodwa munye uNkulunkulu niyabo kunjalo asikholwa sikholelwa ngikwenze kanje sikholwa ukuthi uNkulunkulu wahlala ezikhundleni ezintathu wabe waba nesikhundla emhlabeni. Manje nina besifazane hambani niye ngakuleli cala nani nina besilisa hambani niye ngakuleli cala osalungiselayo futhi balungiselele inkonzo yompaphathizo manje futhi manje uNkulunkulu waye nezikhundla ezintathu esinye sazo sasibizwa ngobubaba kumbe isimiselo sesikhathi sikababa esinye sasibizwa ngobudodana nesinye sasibizwa ngomoya ongcwele. Manje namhlanje yikuphi yesiphi isimiselo sesikhathi ubaba asebenzela kuso namhlanje na? Umoya ongcwele waye yini kezinsuku ezedlulayo na? UJesu waye yini kezinsuku zaphambi kwalokho na? Kodwa kwakunguNkulunkulu yedwa nje. Ngabe kunjalo na? Unguyise, indodana nomoya ongcwele lezo zontathu lezo zikhundla ezintathu zikaNkulunkulu yedwa. UNkulunkulu yedwa. Kodwa manje uyise akusile igama ngabe kunjalo na? Ngifuna ukunibuza manje ngifuna kuninika uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye lapho khona uJesu athi ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni TAMA kameni likayise manje ngifuna ukubona ukuthi niwazi kahle kangakanani umbhalo wenu ningitshele uma ngiphuma emgqeni futhi wathi kubo mbani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo wabhaphathizwe uya kusindiswa ongakholwayo uya kulahlwa lezi zibonakaliso ziyobalandela abakholwayo ngegama lami bayokhipha amademoni ingabe konke lokho kuliqiniso na bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka manje ngizonicaphunela umathewu manje lalelani ngibuze noma yimuphi usomlando manje lokho kusemathepini lokho kuya ezweni lonke ngibuze noma yimuphi usomlando ukuba eze kimi futhi angiletshele noma yiphi indikimba yombhalo noma yiphi indikimba yekumbe hhayi umbhalo noma yiphi indikimba yombhalo kumbe noma yimuphi umlando noma yiliphi ivesi lomlando eselakela khombisa ukuthi noma yiliphi iprotestane futhi noma yimuphi umuntu owake wabhaphathizwa egameni likayise ndodana umoya ongcwele kwaze kwaba yilapho ibandla likatolika lawumisa waba ngumthetho emkhandweni wasenasiya manje lokho kusethephini iya emhlabeni jikelele amashumi amathathu lesikhombisa izilimi ezahlukeneyo ahunyishelwe kuzo ngiyonikhokhela indlela yenu ngaphesheya kolwandlekazi kunjalo uyise ndodana nomoya ongcwele ngamanga imfundiso zembumbulu yekatolika futhi akusiwo umbhaphathizo wamakristu kunjalo luther wawuletha ewuthatha ebandleni likatolika nekathekizima uwesley wawemukela futhi uyeza kodwa lolu wosuku lukambulwa kwamadodana kankulunkulu lapho izimfihlakalo ebezifihliwe selokhu kwasekela umhlaba izokwaziswa yileli hora impela kumbulani kwakungakaze kube khona muntu ebhayibhelini owake wabhaphathizwa egameni likayise ndodana umoya ongcwele iminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kompostoli wokugcina kwakungekho noyedwa owake wabhaphathizwa egameni likayise ndodana umoya ongcwele babene ngikufundile kokubili i-pre-Nicene Fathers ne-Nicene Council futhi kusukela lapho bahlele lokho abakubiza ngebandla lamakristu elisemhlabeni wonke basebenza inhlangano ngalo futhi baphoqelela bonke abantu kulo okwakuyibandla likatolika lona impela igama elithi ikatolika lichaza ukusemhlabeni wonke ibandla lamakristu elisemhlabeni wonke lisemhlabeni wonke ibandla lilodwa ukumboza umhlaba futhi lobu bukristu baphoqelela abantu kubo phakathi lapho bazithathela bethule uvenasi bakhuphula umariya bethule upawulu kumbe utubita base bekhuphula upawulu kuseyilokhu kungubuhedeni kunjalo ibandla likatolika liphuma lapho futhi emva kwamakhulu amahlanu eminyaka banomdlalo abawuqhubayo livili manje kabene babenemithetho elishumi esikhathini esike zinto ezidlule ndifisise ngathi bangake bathathe owodwa we uma bebengahle bakwazi weshumi nanhlanu lamakhulu eminyaka yezikhathi zobumnyama ngifisa sengathi bebengadlala lowo ishumi nanhlanu lamakhulu eminyaka yokuhlupha kwabahedeni ngenkathi bephoxa wonke umuntu futhi bababulala ngamabomu babaqhubula ngezintambo babeke inkabi kwesisodwa nenkabi kwesinye isandla futhi bebaqabulisa isiphambano esinesithombe sikakristu noma enye idonse ibhekise ngapha noma ngapho ngabeka isandla sami khona impela eSwitzerland emva kwezixobo lapho ababema khona futhi banqume izilimi zabo bazikhiphe bese bebabiza ngabathakathi nakho konke kunye kunjalo impela kunjalo futhi lowo moya usekhona nanamuhla ngomthetho nje owudambisayo lindani uze uthole inkululeko yawo ibhayibheli lasho njalo lindani nje uze ukhombise ubunjalo bawo uthole ithuba ukukwenza ungahle uvotele maduze impela ngakho konke engikwaziyo niyabo uyofika yikho indlela yokuphebeza uzofika kunjalo uzofika uyeza ngakho lapho ufika wena qaphela nje kodwa mfowethu ufuna ukwazi le nto eyodwa ngiyamazi engikholwe nguye haleluya ngimasha ngiqonde phambili niyabo yilokho ke kukhona isikhathi lapho umbhali ngenkathi ngitshela umbhali welamsa bhayibheli lapho ayebuke futhi wabona lolo phawu lwasendulo lukankulunkulu ncamashi nje lokho ncamashi amachashazana amathathu kulo ngathi yini lezo na wathi lowo ngunkulunkulu ezingxenyeni ezintathu ngathi njengoyise ndodana nomoya ongcwele na wangibuka wathi uyakukhola lokho na futhi ngathi yebo mnumzane wathi ngikubonile lokho kwahlukanisa ngobunye ubusuku ngacabanga ukuthi wawungumprofethi wenkosi wathi uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho wangigaxa ngengalo yakhe wathi manje ngiyazi kuyikho wathi laba bantu basemelika bazi ngisho ukuthi yini wathi bazi ngisho noluncinci wathi bazama ukuthetha incwadi yasempumalanga bese beyenza incwadi yasentshonalanga abalazi ngisho ibhayibheli labo wathi alikho ligama elinikwe phansi kwezulu alikho ligama ngokuba wonke umuntu wayelokhu epapathizwa egameni likajesu kristu ayikho into okuthiwa ngabantu abathathu kunkulunkulu oyedwa futhi lowo ngumfowethu lamsa udokotela lamsa umhumushi welamsa bhayibheli ungumngani omkhulu ka-Eisenhower nabo bonke osomaqhinga abakhulu bomhlaba nakho konke okunye washo wangigaxa wathi ngelinye ilanga bayokudubulela lokho kodwa wathi khumbula bonke labo bantu bafela isizathu ngithanda kufanana nangenkathi upetro mdala ebekwe entilongweni kwakukhona umfana umdadlana phakathi lapho futhi wayenokwethuka ngampela futhi wathi o yini indaba na wathi uyazi nje ukuthi uzobulawa upetro wathi yebo wathi awu ulungele ukufa namhlanje wathi yebo wathi awu baba awesabi na wathi qha wathi ufanele ukuba ngomunye walaba ababiza ngamakristu wathi yebo wathi kwenzenjani na wayesemtshela wahlala phansi wayesemtshela indaba futhi lapho iqhubeka wehla wathi futhi ngabe ngikhululiwe kulukubuza bengiyobe sengihambile futhi ngajoyina amanye amahlelo abo futhi ngaqhubeka nokuziphilela uyabo ngabe sengikhululekile kodwa ngiqale ukuphuma ngesango lomuzi futhi ngibone othize eze ngena ngazile ukuthi ubengubani ngathi nkosi uyaphi na yathi ngibuyele emuva kuba ngiyobe yelo futhi yathi ngibuyele muva ngqo kodwa manjalo bathi igama likabani uSimon Petro na wathi ngilapha wathi sikulungele wathi kade ngikulindile wahamba waphuma ngqo lowo mfana wamthinta ehlombe wayesethi ume kancane Simone nami ngiyamamukela lowo uNkulunkulu futhi manje angesabi eyami mayibe elandelayo kulungile haleluya
it's dripping with blood Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Just a scripture before we go.
Umbhalo nje ngaphambi kokuba sihambe Basebethi kuPetrona abanye babo madoda abazalwane siya kwenza njani ukuze sisindiswe na uPetro wathi kubo phendukani lo nalowo wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwesono senu futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nakulabo abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Inkosi ibusise manje ngekathi sisaphuma endleleni ningabuka umphaphathizo njengoba thina